tiyeni tikhale tiyimire mphindi yokha pamene ife tikupereka kwa mulungu mayamizo chifukwa cha izi tiyeni tiweramitse mitu yathu atata chisomo ndi oyera mulungu ife tili oyamikira kwambiri kuti inu ndinu mulungu ndi thandizo lopezekeratu mu nthawi ya vuto ife tikukuthokozani inu chifukwa cha zomwe inu mwatichitira ife ife sitingakhoze basi kufotokoza kuchokera mu mitima yathu momwe ife tikuyamikirira izi ndi momwe inu mumadza kudzatipulumusa pamene ife tili mu vuto ife taphunzira ndi usamzakazi kuti tizikudalirani inu ndi kukukhulupirirani inu ndipo ine ndikupemphera madzulo anu ambuye kuti inu mutsanulire madaliso anu pa wanthu awo mulole pasakhale munthu wofowoka pakati pathu pamene msonkhano uwu kuti uzitha ngati pangakhale wina muno yomwe sali moyenera ndi mulungu mulole mphamvu yomwe inamuukisa yesu kuchokera mʼmanda ifulumizise matupi awo achivunja ambuye ndi solo yawo ndi kuwatembenuzira iwo kwa inu perekanizo ambuye awo opanda mzimu woyera mulole ili likhale tsiku limodzi lalikulu lomwe iwo sazaliwala konse pakuti ilo likhoza kukhala tsiku mmene mulungu adatsamulire mzimu wake pa iwo perekanizo ambuye khululukirani tchimo lathu ife tikupemphera kuti inu mumudalise mbale salvani mzathu wachisomo ndi wofunika ndi maganizo ake kwa wanthu ndi kuyesera kuti awabweretsere iwo mwa kutheka kulikonse kumene iyangakhoze kuti awathandize iwo ine ndikupemphera kuti inu mumudalise mbale salvani adalise na atumiki kuti usamdzikoli kulikonse mupereke kwa iwo mochuluka kwambiri ambuye mulole iwo ayime molimba mu guwa tikumalengeza mawu a mulungu pakuti ife tikukhala mu maola otsekera ambiri yakale ya dziko lino mulole ubwino wanu utiphimbe ife mu nthawi zino pakuti ife tikupempha izi mu dzina la yesu amen mukhoza kukhala pansi ndine woyamikira kwambiri kwa inu anthu ndi kwa mulungu chifukwa cha ichi mbale salivani anadzitengera pa iye mwini inu mukuona izo sizikanati zikhale zoyenera kuti mbale salivani achite choncho chotero ife timati tikonzekere izo ife tikukuthokozani inu chifukwa cha chifundo chanu ndipo tsopano kwa chopereka chachikondi izo inu simumayenera kuti muchite izo ayi izo sizinali zofunikira mwaona basi iwo alipira mitengoyo hotelo ndi chakudya zomwe ife tinali nazo ndipo ndi basi zonse zomwe zinali zofunikira koma zikomo ine mwachifundo kwambiri ndipo izo zipita kukathandizira utumwi ndi kukabweresa wanthu kwa mulungu pakhala ndutu iliyonse ikagulidwe ndi izo tachaso aliyense popanda zomwe zili zolakwika izo zipita ku chinthu choyenera ndipo ine ndikupemphera kuti mulungu ayike izo pa buku lanu kumwamba uko ndikuzichulukisa izo mwazi kwi khumi dola iliyonse kapena tambala kapena khobidi lomwe inu mwapereka ku msonkhano uno ndipo tsopano ine ndikufuna kuti ndiwathokoze ankhondo a United States kachotilola ife kukhala nayo nyumba ino kuti tidzakhalemo kuti tidzakhale ndi misonkhano iyi ine ndituti ndikuwathokoza iwo ndi mtima wanga wonse ndipo momwe ine ndikumvera mbale Sullivan anati chilichonse chikanati chilipiriridwe moyenera ife sitinachokepo mu mzinda mpaka pano ti ndi ngongole yawanitambala koma kuti chilichonse chinasamaliridwa ife sitimakhulupirira basi mu china chilichonse inu simuyenera kumakhala ndi ngongole kwa aliyense inu muyenera kumalipira ndi kukonza ndipo ngati inu muli naye ngongole aliyense pitani mukakomane nawo ndi kukawawuza iwo kuti inu muli nawo ngongole koma angokupasani inu kanthawi pang'ono ndipo inu muyilipira iyo mwaona nthawi zonse ndizo zabwino ndicho chikhomo chabwino chachikhirisitu kukhala woona mtima woongoka inu mumafuna kuti muzikhala moyo chimene inu mumachiyankhula ngati inu timukuchikhala moyo icho inu mwini inu mungayembekezere bwanji wina wake kuti akhale moyo icho inu mukona chotero ndinu akalata olembedwa owerengedwa ndi wanthu onse kotero nthawi zonse muzikhala woona mtima basi oona muzinena zoona kulibe kanthu momwe zikuperekera china chake muzinena zoona chonchobe chifukwa nthawi zonse inu mukhoza kuchitena icho mwanjira yomweyo nthawi iliyonse ndipo ngati inu munena bodza inu mumayenera kupita mozungulira miles million ndipo komabe muyenera kuti mubwerere kwa bodza ilo kachiwiri ndipo inu mwangopanga chinthu choyipa, ingokhalani woona mtima, ndipo inu mukhoza nthawi zonse kuchinena icho mwanjira yomweyo chifukwa ndi zoona. Ndi momwe zilili ndi Baibulo, muzingozinena izo momwe Baibulo limanenera izo. Musati muzikometsera pa izo, muzingonena izo mwanjira yomweyo basi, izo zinalembedwa umu momwe ndi. Ndipo inu mukhoza kuloza chala chanu kwa izo, ndi momwe inu mumagonjesera Satana. Satana anati kwa Yesu, ngati iwe uli mwana wa Mulungu, tiye tione iwe ukuchita chozizwisa. Iwo akuti ndiwe wochita zozizwisa, sandusa miyala ikhale mkate, ndipo tiye tione iwe uli ndi njala. Iye anati, koma zinalembedwa, munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha, maona. Iye anatenga mawu a Atate ndipo anamugonjesa mdierekezi pa malo ake omwe. Chotero inu mukhoza kuchita chinthu chomwecho, mamugonjesa mdierekezi pa malo ake ndi mawu a Ambuye. Ndiye ine ndidzakhala nthawi zonse woyamikira kwa mbale Salivani. Ichi ndi mukhululukire kuyankhula uku. Ine ndikuganiza pamene iwo ankamupanga mbale Salivani kuti iye anangoyitayira kutali pateniyo, palibe wina wonga iye. Alipo munthu mmodzi yekha yemwe ine ndinayamba ndakumana naye mu moyo wanga, yemwe anandikumbusa ine za mbale Salivani. Uyo anali ndi Howard Kerry. Ine sindikuziwa ngati iye anayamba wamudziwapo konse iye kapena ayi. Waku mbale Kerry anali basi mnyamata wachimidzi wabwino wonga mbale Salivani. Ndipo iye ankayika manja ake mu matumba ake motalika kwambiri mpaka ngoleka zake zinkakokera pansi kwambiri ndi kumayankhula mutu wake uli chambali. Ndipo iye anali basi iye Howard Kerry mmodzi. Ndipo chotero ine ndili ndine wokondwa kwambiri kukhala naye mbale Salivani ngati mzanga ndi mbale muthenga. Ndipo ine ndikupembera kuti Mulungu azimudalitsa iye ndi mpingo wake waung'onowu, mkazi wake wofunika, wokondedwa ake. Ndipo kwa inu atumiki ena omwe muli pano, kwa inu ndi osonkhana anu alalika uthenga wa thunthu. Pa zinthu zina zazing'ono zakachitikika za lemba, ife tikhoza kusamagwirizana ina ndi mzake. Ine sindigwirizana ndi mkazi wanga pa zinthu zina. Ndipo inu mukudziwa kuti izo ndi pachiyani. Iye amakonda mkate wa apulo, ndipo ine ndimakonda wanthuza. Chotero ife tigwirizanapo. Ndipo ine ndikuwuzeni inu chimene ine ndimachita nawo wanga. Ine ndimakonda chiduswa chotentha cha mkate wanthuza. Ine ndikhoza kuima nawo iwo pakali pano. Ndikutsanulira batala pamwamba pa iwo, yeno nkusanulira manyuchi pamwamba pa izo. Ndipo mbale inu muli ndi china chake choyenera kuchidya. Mkazi wanga amaziopa izo. Ine ndikuganiza amaopa zonenepesazo. Iye akhoza kumachiponda izo, koma inu mukudziwa momwe akazi alili. Iwo amaopa, iwo amachepa thupi kwambiri mwakuti iwe ukhoza kuwabaya iwo ndi singano ndi kuwadula iwo mpaka kufupa. Ndipo komabe iwo amafuna kuti adzidzichepesa. Ndicho chikhalidwe chawo. Ine ndikulingalira chotero pali. Ndipo koma ine ndimachikonda icho. Tsopano ife timagwirizana pa icho, zinthu zinazo palibe chovuta. Koma inu mukuona ife sitili mwangwiro muchigwirizano. Kotero ife tikanakhoza kumaona chinthu chomwecho abale, koma chinthu chachikulu ife tikudya mkate ndicho chinthu chachikulu. Mwapakulu pa ubatizo wa mzimu woyera ndi kudza kwa Khristu ndi maulalidwe akulu, ziphunziso zachikhazikiso za Baibulo ife ndithudi tikuima mkono mu mkono nazo. Monga abale amodzi oyanjana, wopanda chotchinga chachipembedzo, wopanda chilichonse choti chititchinge ife, ife tikuyenda kunka ku Calvary monga ankhondo amodzi akulu pali moto. Ngati ine ndikanakhoza konse kukhala wa thandizo lililonse kwa inu, ine ndikanakhala wokondwa kuchita izi. Ndipo ine ndikutsimikiza inu mukananena chinthu chomwecho kwa ine. Ndipo inu mukhoza kukhala athandizo kwa ine. Ndipo ndicho chinthu chimodzi chomwe inu mungakhoze kuchita. Chomwe ine ndikuchidziwa nkuti muzindipempherera ine kuti Mulungu asadzandilole ine kuti ndilakwise. Ine izo zizili mu mtima mwanga kuti ndizilakwitsa. Ine ndikufuna ndizichita molondola. ine ndikufuna ndizichita zomwe zili zolondola. Kwa ine ndikuzindikira monga mbale Jack Moore anandiuza ine nthawi ina, iye anati mbale Branham, ine sindikanakhoza kuima mu nsabato zanu pa zokuchitikirani zanu zonse pa tsiku la chiweruzo. Chifukwa Mulungu adzafuna kwa inu yankho lochulukira, anati chifukwa iye anakupatsani inu mamiliyoni a anthu mudzanja lanu. Tsopano ngati ine ndikudziwa kuti ndidzayimapo ndikudzawayankhira anthu awo, ndiye ndi uthenga wa mtundu wanji umene ine ndiyenera kuti ndizilalikira. Ndikudzipereka kwa mtundu wanji pamene ine ndigwirizira togulidwa ndi magazi ake mu manja wanga. Ndipo monga iye wandipasa ine mphaso kuti kupitirira mthunzi wa kukayikira munthu woganiza bwino aliyense angadziwe kuti izo zikuyenera kuchokera kwa Mulungu. Ndipo ndi izo ngati ine ndikanamulondolera wina wake kumbali kunjira yolakwika basi chifukwa gulu lina lake linanena izo, Mulungu angandipangene kuti ndidzalipire izo pa tsiku la chiweruzo. Koma pamene ine ndinaona masomphenya kuno osati kale litali, ndipo ndinawamva anthu awakufuula, kodi inu munakapeza kabuku kanu kakang'ono usiku watha? Liwu la amuna malonda lili bwino. Ndipo mu masomphenya nthawi zina ife tidzachita kuzigwinda izo matsatanetsatane, izo sizonse zake. Koma mmenemo ndikuona izo, ndipo ine ndinayimapo basi monga ine ndayimira pakali pano. Ndipo ine ndinali kudziyang'ana pa ine mwini nditagona apo pakamwa mamwi uona mkazi wanga, ndipo komabe nditayimapo ndikuyang'ana pa ine mwini. Ndipo apo panali wanthu awo atayima mozungulira monga choncho, pamene ine ndinati kodi Paulo adzati adzaweruzidwe chifukwa cha uthenga umene iye ankalalikira? Anati inde. Ndinati ine ndalalikira mawu aliwonse ndendende basi momwe iye ankachitira. Ndipo mamiliyoni anafuula, ife tikupumula pa izo. Ndi momwe ine ndikufunira izo kuti zidzakhalire pamene ine ndizawolokera uko. Maona, ine ndikufuna kuti izo zidzakhale mwanjira imeneyo. Basi monga choncho, basi zomwe Paulo ankalalikira, sindikufuna kuti ndiwonjezere chinthu chimodzi kwa izo, kuchosa chinthu chimodzi kwa izo, basi zomwe Baibulo linanena, basi ndi momwe ine ndikufunira kuti izo ziziyendera. Inu mukuona? Ndipo ndithudi inu muzisunge izo monga choncho, mpemphezo kumbali iliyonse ndi chiusa chotchinga motsutsa iwo. Ndiyeno nthawi zambiri abale amaganiza kuti ine ndimatsutsa abale wanga. Mulungu amadziwa mosiyana kuposa izo, basi bola momwe iye akudziwira chomwe chili choona. Mwaona, osati kutsutsana ndi abale ndi kachipidwe komwe kakutipangisa ife kuti tisakhale abale. Si mawu a Mulungu omwe akutiletsa ife kuti tisakhale abale, ndi kachitidwe komwe ife tinalowamo komwe kakutiletsa ife kuti tikhale abale ngokulondola. Chotero kodi ife tiime pati tiime pa mawu, ndipo Mulungu adzakokera anthu onse kwa iwo ngokulondola pa izo. Musati konse muwapange bungwe iwo, kuwapanga chitembezo iwo, mungozisunga izo mwa Mulungu. Ndikumango pitirira kunjira mtsogolo, kumango penya mapeto kugwira zolimba. Mulungu azabweresa zina zonsezo. Pakhala pali zinthu zambiri zomwe inu mwandichitira ine, ndipo ine ndikuziyamikira izi. Tsopano ngati ine ndingakhoze kukuthandizani inu pa kukupatsani inu kansalu kapemphero kapena china chake, tsopano musati mundifunse ine kachiphunzitso, chifukwa ine sindikukhumba kuti ndichite izo. Anthu ambiri amandilembera ine mafunso okhuza chikwati ndi chilekano ndi zina zotero, chomwe chili chopiringidzika mu mpingo. Ine nthawi zonse ndimawalozera iwo mbuyo kuti kawafunse ine abusanu. Anthu anandilembera ine makalata kuno kuti nanga bwanjizi nanga bwanjizo, ine ndimayibwezanso kalatayi. Inu mukazilandira izi muziwaona abusanu pa zinthu zachimonozo, chifukwa kuwonjezerapo iye ndi mbusa wanu. Onani, iye ndiyemwe Mulungu anamutumiza kuti azikuyang'anirani. Ndipo ife tikhoza kusagwirizana pa izi, ndiyeno izo zimayambisa chisokonezo mu mpingo wanu. Ife sitikufuna izo, ayi ife tikungofuna kuti inu musiye kumachita zinthu zomwe zili zamachimo, zinthu zakunja kwa Baibulo, ndikumangopitabe patsogolo kwa Mulungu. Mwaona, ndipo ngati inu muyambisa makangano pang'ono ndi zinthu monga choncho, izo zimasokoneza mpingo kotero ine kulibino abusano azikuza lino kachikwati ndichile kano ndi zimbizi ndi zimbizo usiyeni yazichita izo iye ndi wantchito wa mulungu nayenso ndipo iye ali nazo zida zochitira izo kumbukirani msamariya wabwino yemwe anamupeza mwamuna atavula zinthu iye anamutengera iye mu nyumba ya alendo uwo ndiwo mpingo ndipo anamupasa bambo wa mmene moyo ndalama ziwiri ndipo anamuza iye ngati iye ati afune zinanso zowonjezera iye akanati adzamulipire iye pamene iye adzaza kotero iye ali ndi ndalama ziwiri iye ali wokhoza kukuchitiraninu udotolo ngati iye ali munthu wa mulungu ngati iye ali munthu wa mulungu yemwe amayima pa mawu a mulungu iye ali nazo zomwe mulungu anamupasa iye mzimu ndi mawu ndikulondola uko kodi tichipembeza motani mu mzimu ndi mu choonadi ndipo mawu ndiwo choonadi ndikulondola uko tsopano zikomo inu mwachifundo kachiwiri ndipo tsopano ine ndatopa kwambiri ndipo ndatopa kwenikwenu madzulo ano ine sindikulinga kuti ndidzakhale mu hotelo ina pamenene ndikanali wamoyo gando lalikulu lakulezera ndi utali wonse wa usiku kumenyesa ziseko ndikumafula ndi akazi ine ndinangokhala tsonga usiku wonse basa ndipo chotero ine sindikulinga kudzakhala ndi hotelo ina ine ndizipita ku motelo ine ndikadzipezera galimoto yoti ine ndizigona mmenemo kunja pabwalo kwina kwake ine ndikayipeza iyo ndikazipezera hema ndi thumba logonamo kapena kwina kwake kumene ine ndingakakhale kwa ine ndekha kwina kwake ndikokulondola ndilochimwa kwambiri dziko lino palibe zodabwisa ndilolachita malesa ndipo lavunda mpaka pakati komwe kuno mu malo ena kudera lanu osati dziko lino lokha kulikonse komwe kuno zaka zingapo zapitazo ine ndinali mu msonkhano wachipembezo kuno mu dziko mzinda waukulu ndipo usiku umenewo gulu lachipembezo mpingo wa orthodox uli ndi azaka za m'matenda anali ndi msonkhano waukulu ine palibe ine ndakhala ndili mu africa pa mazoma ndi chilichonse ine sindinayambe ndamvapo chilichonse chonga izi ndipo mmawa wotsatira ine sindingakhoze kukuwuzani mndendende mfanthu osakanizika tili pansipo zinthu zamakhalidwe oyipa zomwe zinkachitidwa mabotolo akachasu paliponse ndipo ana ang'ono awo anyamata ndi asungwana muchipinda chomwecho usiku wonse limodzi ndipo mmawa wotsatira abambo oyera kukhala pamenepo ndipo iwo nkumabwera kudzakwadira kwa iye monga choncho pansi pa dzina la Yesu Khristu kodi ine ndapenga chiyani tafuna ndi chiyani ndiye ine sindingakhoze basi kupitilira nazo zinthu zimenezo izo china chake chimandinjenjemeresa ine kwa thunthu pamene ine ndiona izo kodi izo ndizoti ziziwayimira ambuye wanga Yesu gulu la zidakhwa khando la makhalidwe oyipa ndi zinthu za makhalidwe oyipa zomwe zikugwiritsidwa ntchito pa anyamata ndi akazi awo magona pansi ndi mumadengu azoyipa ndi mabotolo ndi mayi ubwino kodi inu mungakhoze kumazitsa izo chikhirisitu palibe zodabwisa dziko lili muchikhalidwe cha utchimwa chabwino kodi wochimwa amanena chiyani pamene iye amayang'ana pa izo zikwiza iwo asungwana ang'ono awo akalezera kwambiri amalephera kuyima mkomwe ndipo ali muchipinda usiku wonse ndi anyamata awo ndipo akuyankhula zovunda kwambiri zomwe inu munayamba mwazimvapo mu moyo wanu ine ndinayika zotsamira pa mutu wanga monga chonchi kuti ndiyesere kufika pogona kumeneko mu mabwalo atalezera ndipo akumathamanga monga choncho mwachipembezo tsopano ine ndikoza kuyembekeza anthu ochimwa awa tsopano omwe amadzitcha okha masewero kunja kuno mu masewero a bowling mmodzi wa ana anga atayamba kuthamangira ku bwalo la bowling ine ndingamuthamangise iye mdziko lino mumawathawo kuti kumasewero kumeneko sikusewera ndi chiyani ichi ngati inu mukufuna kukhala wolondola khalani moyenera ndi mulungu zoona ine ndikufuna kuti ndikuwerengereni inu mawu okha wochokera mu baibuli inu muzipeza izo mawu pang'ono omwe ine ndikufuna kuti ndiwerenge pano kwa nkhaniyo wopezeka mu mutu wa 17 wa 1 mafumu meya 1
before whom I stand, there shall not be
Pali Yehova Mulungu wa Israeli yemwe ine ndimayima patsogolo pake sipadzakhala mame kapena mvula muzaka izi molingana ndi mawu anga mafumu oyamba muli wa 1 muli wa 17 ndimeya 1 ngati ine ndingakhoze kukutumizirani inu nsalu ya pemphero nthawi iliyonse mungondilembera ine mlendiri wanga kuno yemwe alipo tsopano mbali magwaya ndi angati anayamba alandirapo nsalu ya pemphero kuchokera kwa ife iye ndione dzanja lanu imirirani mbale jimu ine ndikufuna kuti ndione inu ndi akazi anu nawonso awa ndi mlembi wanga ndi akazi awo omwe amagwira ntchito omwe amatumiza uyo ndi mnyamata ndi msungwana yemwe amakutumizirani inu nsalu ya pemphero kuchokera ku misonkhano onsewo ndi akhristu odzipereka ndipo liwu liwu laling'ono lokoma lija limene inu mumalimva pa foni pamene inu mundiyimbira ine ndidona wang'ono uyo wakhalapo mkazi wake bambo ake ndi amake ndiwo ali pano ndi ife lero ndi wokondedwawo konse kozungulira chotero ndiyeno inu mukumudziwa mlembi wanga wakoyenda bambo mesa mbale leo mesa iye ali muno pena pake ndi mbale Jean Go ndipo kotero ngati ife tingakhoze kukutumizirani inu nsalu ya pemphero nthawi iliyonse chilichonse chimenefe tingakhoze kuchita kupemphererani inu palamya chilichonse chimenefe tingakhoze kuchita ife tidzachita izi bambo wooneka mwachilendo uyu ali ndi ndodo mudzanja lake mayendedwe ake wosamalira maso ake akunyezimira ndi ulemerero wa mulungu ndevu zake zikukupizikira pambali pa iye atadzikulunga ndi chikopa cha ubweya cha nkhosa chachikale pa iye iye anali kupanga mayendedwe ake mosamalira basi pamene iye ankayenda chotsika ndi nsewu waku samari iyesa anali ndi zochuluka kwambiri zoti umuyang'anepo koma iye anali ndi pakuti atero ambuye kwa fuko lalikuliro la israeli inde eliya mtisibe mneneri wa ambuye iyesa anali ndi zochuluka kuti uyang'anepo koma iye anali ndi mawu a ambuye iye sankaopa kuti ayime pamaso pa mfumu pakuti iye anali atakhala mukukhalapo kwa wamkulu kuposa mfumu iye anali atakhala mukukhalapo kwa yehova chotero iye ankadziwa pamene iye anali kuyima ndipo pamene iye ankayenda pamaso pa mfumu iye sanadodome ndi chikidi iye ankadziwa zomwe iye anali kuzikamba iye ankakhoza kunena kwa mfumu pakuti atero ambuye mulungu wa israeli pakhala mvula ngakhale mame mpaka ine nditazitanisa izo pachiyani iye ananena izo mpaka ine nditazitanisa izo molingana ndi mawu anga mpa iye anali ndi mawu ambuye iye anali mneneri ndipo mneneri amakhala ndi mawu a Ambuye chinthu chokhuza kuona kuyendera limodzi pakati pa Israeli wa chipangano chakale ndi Amerika tsopano onsewo anali mafuko akulu onsewo anali atayambitsidwa ndi wanthu awo anali atabwera uko chifukwa chakuzunzidwa kwa chipembedzo Israeli anali atazunzidwa ndi Farao ndipo anali ali mumsinga kwa mazana azaka kumene iwo ankalepheresedwa kupembeza mulungu woona ndi wamoyo ndipo anali akulepheresedwa mwayi umenewu ndipo iwo anakhala akapolo koma mulungu anali atawapangira iwo lonjezo mu baibulo lake kapena mu mawu ake ndi mwa aneneri ake kuti iye akanadzawapasa iwo dziko ndipo iwo akanadzabwera mu dziko ili ndi kudzawachosamo okhala mu dziko limenelo ndipo akanati adzalitenge ngati cholangira chawo pakuti mulungu anali ndi cholinga choti achite izo ndipo chotero lili fuko lalikulu lino lathuli ite tinabwera kuno ndipo pa thanthwe la Plymouth fuko lino linayambisidwa pa ufulu wa chipembedzo chifukwa makolo oyamba athu anali adathawa kuzunza kwa Aroma kwa kachitidwe ka magono ka Yezebeli ndipo anali atabwera ndipo atapirira kuzunza kochuluka kwakukulu ndikufera pansi pakachitidwe ka bodzako ka Yezebeli ndipo molingana ndi baibulo pachivumbuluso muli wa Satini mulungu anali atawalonjeza iwo chitsime ndi malo pakuti mkaziyo anatengedwera ku chipululu kumene iye anakadyetsedwa kwa nthawi zinthawi ndi kugawaniza kwa nthawi mulungu anali atapanga lonjezo kwa Amerika kapena kwa mpingo kwa mkaziyo kuti abwere mudziko lino kodi inu munazindikira mu chivumbuluso Satini chirombo zina zonsezo zinali zitabwera kuchokera mnyanja madzi chivumbuluso 1717 anati madzi amene iwe unawaona ndi khwimbi ndi unyinji wa anthu zirombo zina zonse izo zinabwera kuchokera m'madzi khwimbi ndi unyinji wa anthu koma pamene United States anabwera iye anabwera kuchokera pa dziko kumene kunalibe wanthu ndipo kumbukirani pamene iye ankabwera iye ankaoneka ngati mwana wankhosa wang'ono tsopano mwana wankhosa ali ndi nyanga ziwiri ndipo izo ndi mphamvu ya dziko ndi ya chipembedzo koma pamene izo zinalumikizana kumbukirani ndiye mwana wankhosa uyo anayankhula monga chinjoka chinkachitira pamaso pa iye ndipo chinjokacho tali Roma pamene chinjoka chinayima pamaso pa mkazi kuti timulipire mwana wakeyo mwansanga pamene iye anabadwa chinjoka chofira ndani anayima pasogolo pa mkaziyo Israeli kuti amulipire mwanayo mwansanga pamene iye anabadwa ndi kutumiza kuzunza ndi kukawapha ana onse oyambira zaka ziwiri zakubadwa mpaka pansi Roma chinjoka chinayima pa mkaziyo kuti timulikwire mwana wakeyo mwansanga pamene iye anabadwa ndiyeno ife tikupeza kuti dziko lino linadza ngati dziko la ufulu ndipo linali ndi mwana wankhosa chomwe tikutanthauza mwana wankhosa wa mulungu koma patapita kanthawi kachitidwe komweka kapene ife tili nako kanayankhula ngati chinjoka ndipo kanachita mphamvu zonse zomwe chinjoka chinali nazo pasogolo pa iye izo zimayendera limodzi tina kwa tinzake mwangwiro ndipo kumbukirani pamene awa Israeli anabwera uko nadzalitenga dziko la kwawo ndi Palestina anawathamangitsira mbuyo wokhalamo onse amdzikolo ndi kulitenga dzikolo ife tinabwera muno ndipo tinalitenga ilo kuchokera kwa amwenye tinawathamangitsira iwo mbuyo ndi kulitenga dzikolo mulungu anali ndi cholinga pa izo mulungu ankati alisonyeze dziko chomwe iye akanakoza kuzichita ndi gulu laling'ono la wanthu omwe ankafuna ufulu ndipo ufulu wa chipembedzo kuti azimutumikira mulungu kodi iwo anamuchitira chiyani Israeli iye anamupanga Israeli dziko la mphamvu kwambiri mu dziko ndipo iye anakhala mwa njira imeneyo mpaka iye atachoka muchifuniro cha mulungu kodi iye anachita chiyani ndi Amerika iye anamupanga iye fuko la mphamvu kwambiri mu dziko mpaka iye akuchoka muchifuniro cha mulungu kuyendera limodzi lina kwa linzake ndendende pamene Israeli anadza mu dzikolo iwo anali anthu opambana chifukwa iwo anali ndi mtsogoleri wopambana iwo anali ndi munthu woopa mulungu pamwamba pawo wonga ngati Davide mfumu Solomoni dziko la pansi lonse linkawaopa iwo ndipo iwo ankakondwera nawo mwayiwo wosakhala ndi nkhondo wopanda mavuto ndi kumakhala pansi pa mphamvu ya mulungu mpaka anthu ochokera konsekonse ku dziko lodziwika ankabwera kuti adzawaone iwo mulungu anawapasa iwo mphaso ya kuzindikira za mu mtima iyo inali pa Solomoni ndipo mfumukazi yakumwera yochokera mfumukazi ya ku Sheba inabwera njira yonse kudusa chipululu cha Sahara inamutengera iye miyezi itatu basi kuti adzangomva nzeru za Solomoni ndipo pamene iye anaona kuti Solomoni ankakhoza kuzindikira mizimu ndipo anamudziwisa iye zinsinsi za mu mtima mwake iye anati zonse zomwe ine ndinazimva za inu zinali zoona ndi zambiri pambali iye anagudisidwa kuti ameneyo anali mulungu ndipo achimeleka pa maziko a makolo ake oyambirira omwe anabwera kuno chifukwa cha ufulu wa chipembedzo ife tinali ndi amuna au mulungu mumasiku amenewo ngati atsogoleri George Washington, Abraham Lincoln, amuna akhalidwe lodziwika, amuna a mulungu. Amerika anali Amerika mumasiku amenewo George Washington kuno ku Valley Forge iye asanawoloke Delaware anapembera usiku wonse mpaka iye ananyowa kufikira mu chiuno mwake atagwada mu chisanu ndipo mmawa wotsatira pamene achimeleka anayamba kuwoloka ko kunali pokha pafupi 20 pa zana iwo omwe anali nazo nsapato zoti avale ankhondo achimeleka koma iwo anali ndi chachikulu iwo anali ndi china chake chimene iwo ankayenera kuti achimenyere iwo sankasamala zomwe zikanabwera kapena zikanapita alimi amabwera umo kusiya tsasu lake ndi kuzimasula ng'ombe zake ndi kutenga mfuti yake ndi kupita kukamenyera chomwe iye ankadziwa kuti chinali ufulu ndipo tsiku lotsatira ine ndikukhulupirira izo zinali mabowo a zipolopolo anayi kapena asanu zipolopolo za akasinja zinadutsa muchikhotho chake ndi chipewa ndipo sizinamukhuze konse iye amuna a mulungu omwe anayambisa fuko lino amuna wopambana palibe zodabwitsa iwo analemba motalika lidakhala dziko lathu lowala ndi kuwala kwa ufulu woyera mutiteteze ife ndi mphamvu yanu mulungu wamkulu mfumu yathu nthawi ina pakale ine ndinkayankhula ndi munthu wachikulire uko ku Corydon, Indiana iye ankandiwuza ine pamene likulu linali mu Corydon ndi momwe iye ananena momwe iye ankapitira pangolo uko kuti akamumve kazembe akuyankhula ndipo iye ndi kazembe anali awiri wokha omwe anali atavala suti ya zituswa ziwiri anati iye ankawera nkhosa ndikumazisenga izo ndi kumachapa ubweya wake azilongo ake ankawupota iwo ndipo anamupangira iye chikhotho choti azivala ndi thalauza lake ndipo munthu wachikulireyo atakhalapo apo wapafupi usingu wa zaka 85 kapena 90 anakoka ndevu zake monga choncho ndipo iye anati bile ndi pamene Amerike anali Amerike ine ndinayang'ana pa munthu wachikulireyo ndipo ine ndinaganiza mnyamata iwe ambiri ang'ono awa sakanakhulupirira izo koma iwe ukunena zoona nkiyani chinachitika kwa Israeli atakhala ndi maziko au mulungu onse awa iwo anayamba kukhala osasamala iwo anayamba kufika pa malo pomwe iwo chabwino iwo sankasamala zomwe zinkachitika iwo anayamba kunka namalekelera mukupembeza kwawo kwa mulungu ngakhale iwo anagwirisa maonekedwe achipembezo monga momwe ife tatero iwo anali nawo maonekedwe au mulungu koma iwo anayamba kumasuka ndi anthu awo ndipo iwo anayamba kubweretsamo zosokonezeka zosiyana mu mpingo mwawo kupembeza kwa Baalimu kunayamba kupawiramo ndipo Israeli anayamba kusala wosangalala mwamisala kumalezera ndi zinthu zotero monga izi ndipo potsiriza anabweretsamo mtsogoleri yemwe sanali kumudziwa mulungu Ahabu yemwe analowa malo a abambo ake ndipo abambo ake anali munthu wopanda umulungu munthu wolemera koma munthu wopanda umulungu ndipo iye anachita machimo onse posa wina aliyense asanabve iye anayamba wazichitapo koma Israeli muuchitsiru wa uchidhapfa iwo anamuyikapo munthu wonga uyo ndipo anamuyika iye pa mpando wachifumu kuti akhale wolamulira pa iwo ndipo ankaganiza kuti izo zinali zabwino monga momwe ochuluka achimeleka akuchitira izo lero iye ndi wandale wabwino totero izo zikupanga kusiyana kotani izo sizipanga kusiyana kulikonse pa iye ndi wandale wabwino ambiri achimeleka ochuluka kwambira iwo agulisa ufulu wobadwa mnawo wawo monga chimeleka ndikumaliza kodi zikupanga kusiyana kwanji bola iwo uzipeza madola owonjezera pang'ono kuchokera kuboma ndikukhala moyo iwo agulitsira kwa mimba ndi kwa kukhumbira ndi kulakalaka kwa dziko lochimwa ndipo ayiwala chinthu chomwe chimene ife tinatelera pa Plymouth Rock iwo ayiwala cholandira chathu ndipo apita anakadzigulisa kwa unyinji wosangalala mwa misala monga izo zinalili mu masiku a Israeli chomwecho izo zakhala Ameleka watenga nsewuwo womwe pa njira yomweyo kumene zosangalatsa panapita kanthawi boma linavomereza tchimo basi olanga linu muli ndi masunagoge kodi izo zapanga kusiyana kotani izo ndendende tomwe Ameleka wachita ndipo ife tamba kudzipanga tokha bungwe ndikupanga ti magulu taling'ono ndi wochimwa kwambiri wochimwa kwambiri wochimwa kwambiri ikabwenzi tikumakhala ndi mfundo zenizeni zomwe ife tinafikira kuno tchimo linayamba kukwawira mu mipingo basi monga momwe linachitira yapo akazi anayamba kudula dzidzi lawo mavala zovala zopanda makhalidwe kumazidulapo izo takachilichonse ndipo amuna kuyamba kuchita izi izo ndi zina ndi kumasewera mdzuka ndi kumachita masewero a banko mutalitsi ndi atidziko basi monga iwo analili osangalala mwamisala kuti silu wakuledzera atumiki kutsiriza maphunziro ku seminari ndipo bishopu nkumati lalikirana nyamata chilichonse chimene inu mukutifuna momwe ine ndikudziwira magazi a Yesu Khristu anauma zaka 1900 zapitazo mpaka mpingo wapira posakhala kanthu koma bungwe ngati mphanga musati inu muyiwale madzulo anu akhala ngati mphanga dziko vayamba kukwawiramo atumiki ayamba kunyengerera monga momwe iwo ankachitira mu masiku a Ahabu ochimwitsitsa wogunda mpaka pakati ndipo pang'ono ndi pang'ono izo zinapita molimba basi momwe izo zinanapitirira ngakhale mulungu anawatumizira iwo mneneri pambuyo pa mneneri ndipo ndi zifundo zophewa iye ankawatemba wanthu ndipo iwo anatembenuzira msana wawo kwa icho iwo ankafuna njira yawo iwo anali achiisraeli iwo anali aufulu iwo anali fuko lalikulu makolo awo oyambirira anachita zakuti nzakuti davide ndi solomoni iwo akanakhoza kuchita zomwe iwo ankazifuna chinthu chomwecho basi chomwe ife tazikhazikitsirapo tokha ndendende zomwe washington makolo athu oyambirira ndi zomwe iwo ankayimira koma mbale tibetuli miles miliyoni kwa zinthu zimenezi mipingo yathu ili miles miliyoni wakale mpingo wa methodist lero kwa zomwe mpingo wa methodist unali pamenepo zomwe pentecost ili lero ndi chomwe inali pamenepo zomwe baptist ili lero kuchimene iyo inali pamenepo ife tikanakhala nayo nthawi yopita m'mbuyo ndi kuyankhula za john smith ndi ochuluka iwo okonzanso oyambirira john smith ananena iye asanafe anati chinthu choyipisisa ndi chakuti akazi achimethodist akuyamba kumavala mphete zagolide pa zala zawo amethodist angadzanene chiyani lero kuti awaone iwo atatula sikhi lawo ndi kulota nkhope zawo atavala akabudula ndi chifukwa ta tchimo kodi mulungu wachita chani mu Ameleka watumiza chidzidzimutso pambuyo pa chidzidzimutso chidzidzimutso pambuyo pa chidzidzimutso atumika alalikira mawu ayesera kuti awayitanire wanthu abwerere kwa mulungu ndipo kodi iwo achita chiyani chinthu chomwecho chimene Israeli anachita achikana icho awaseka iwo awatha iwo oyera otikuburuza awaponya iwo mundende ngati mmodzi wa alongo anga ndi mmodzi wa abale anga otokera mu mpingo uno lero amene payime mu hotelo iyo usiku watha ndikukweza manjawo mmwamba ndikumamudamanda mulungu ndikumavula mu chipinda chimenecho iwo akanakhali mundende lero pa izo koma usiku wakuledzera gulu la zisiru odzikuburuza osayera akhoza kuyimapo ndikumavula usiku wonse ndikuledzera ndikumatukana ndikumatosa zovala zawo pa akazi awo ndikumapitiriza ndikumadzigwesa pansi ndikumavula utayi wa usiku wonse ndipo ngakhale iwo sangakhoze kunena liwu pa izo palibe zodabwitsa ife tathedwa pansi pa dzanja la mulungu dzinikirani mopitirira pitirira mulungu amatumiza atumiki amachita zizindikiro ndi zodabwitsa kumatsimikizira mawu ake ndipo chopambana cha chinthuchi otuluka azilaliki azamakono anawukana iwo ndi kutiselewula chitsitsimuso chilichonse monga ongotchedwa mpingo wa khristu ndi iwo masiku azozinjisa anapita kuyesera mwakukoza kwawo kuti azitseke izo kwa osalira pang'ono awo a mulungu monga izo zinali mu israeli chomwecho izo zili lero nthawi zambiri mulungu amachita kuwachotsa anthu ake mumabungwe awo ndi zipembedzo kuwatengera iwo ku chipululu okha kuti akayangule nawo ndipo iye akhala ali nawo otsalira musati muzidandaula za izo iye anazichitapo iye atero pano mopitirapitirira yohana pita nadusa mu tchimo kusambira muzinthu chifukwa utsogoleri wawo palibe choti chileketse izo chabwino moona ine ndikudziwa mafuko ambiri kuti ngati iwo akanati awapeza anthu pa nsewu akakhala monga momwe ife timachitira kuno mu America iwo akanawayika iwo mu ndende pamene ine ndinapita ku St. Angelo mu Roma tsopano taganizani za izo motsika monga momwe iyo iliri iwo anali ndi chikwangwani uko pafupi ndi manda a St. Angelo kwa akazi achimerika chonde valani zovala ndikuwalemekeza akufa ngati pali chilichonse chomwe timakudwalitsa iwe ndikuona gulu la odzitcha achimereka akubwera umo ine ndinali ndidakhala pansi ku Luzana ife tinali kubvelela bwino ndi nyama tsiku lina mbale ya Gunbright ndi ine tsiku lotsatira ife tinabwelerako ndipa ndipo kunali zakudya zabwino ine ndimagoza kutengerako madzi wena uko iwo samapereka zina koma vinyo ndipo ine ndimatenga madzi ine ndimachita kunyamula botolo la madzi mkwapa mwanga momwe nthawi zonse pa iwo samakupasani inu madzi pa tebulo ndiye ine ndinakalowa mmenemo ndipo chilichonse chinali bwino mpaka abika mereka atabwera umo ndikagaluka kang'ono kaumve kakafupi kambuno yonona atavala zibangiri zokwanira taku tizolo ya 10 cent monga choncho ndi mdudu pa mapeto pake ndi monga choncho anakhala pansi pamenepo atavala china chake chomwe iye sanali ndipo anakakhazika kagaluka kafupi ako pa tebulo kanthu konyansa kaumve ndipo galu ndi chinthu chonyansisa chimene mulungu amachikamba ngakhale chakhumi cha iwo chingakhoze kupelekedwa mu nyumba ya mulungu zili ngati hule chakhumi cha hule baibulo linatero ndipo komabe inu apo iwo akuphunzira zakulera ndikumalipira madola 1000 pafupifupi chifukwa chakagalu kakang'ono ako ndikumayenda nako ndikumakapasa ipo chipondi cha mwana kuti iye azikathamanga kunja utali wa usiku wonse ndikumachita zakulera ndiyani chikuyembekezera koma chisokonezeko inu mukoza kusaza limvanso liulanga kachiwiri koma ine ndikufuna inu muzikumbukira izi ife tili pa mapeto
There we find what taken place. What did finally
Apo, the great Ahab was elected. Chomwe chinachitika. Potsiriza ola lalikulu linadza. Ahabu anasangira. Ndipo pamene iye anatero, iye anakwatira Yezebeli. Mkazi wovunda wakale uyo yemwe anasogolera Israeli yense. Za mafano ndipo monga Israeli anachitirapo bwanji iwo anila kuti anali muchikhalidwe chakugwa kuti alole konse chinthu monga izo kuti chichitike mufuko lawo. Malamulo amapangidwa ndi wanthu kwa wanthu, ndipo ife tachita chinthu chomwecho. Inalipo nthawi pamene Amerika sakanati iwo ankadziwa bwinongo kuposa kulola kuti akhale ndi wachiwerewere wakale kule lakale lomwe lina mwa magazi ofera, anawapha iwo ndi chifukwa chimene iwo anathawira kuno pofuna ufulu. Iwo sibwenzi atapirira ndi zinthu zonga izo. Izo zikusonyeza kuti ife tili muchikhalidwe chakugwa fuko lonse kuti tisankhe zonga izozo. Ozoona tsopano inu ena inu achidemokrasi abwino ansano wongoka mukaniza izi kuti o tabwino iyeya iye apanga msogoleri wabwino wa ndale. Izo zikonza kumveka zabwino kuti uzilingalire kwa malingaliro achithupi koma kwa mawu a Mulungu ndi malingaliro auzimu. Izo ndi zopanda nzeru ndithudi izo siziri ndosamadola angapo ena ndi misongo ina kapena kuchepetsedwa kwa china chake tonga izi. Ndipo ife tikukhala ndi nthawi yovuta aumisionari athu kogwira ntchitoyo lero chifukwa tsopano ife tikutengedwa ngati fuko la chikatolika bwanji zedi rasha akutengedwa ngati wa chikomunisi. Iwo ali ndi msogoleri wa chikomunisi kaina wopira kutengedwa ngati achikomunisi chifukwa iwo ali ndi msogoleri wa chikomunisti. Ife timatengedwa ngati akatolika pakuti ife tili ndi msogoleri wa chikatolika. Oh, pamene Ahabu anali pampando wachifumu inu mukuti iye ali pampando wachifumu kokolondola, koma Yezebeli anali mutu kuseli kwa mpando wachifumu umenewo. Iye anali yemwe ankachita usogoleriwo. Onani momwe iye anawatengela malamulo omwe a dzikolo ndikuwaporoza iwo motembenuza ndikuwaphindulake lomwe ndi padyera, ndipo anamupangisa Ahabu kuti achite izo chifukwa iye anali atakwatiwa ndi iye. Ndimomwe zili ndi msogoleri wathu lero. Ine sindikunena kuti iye si munthu wabwino, koma yang'anani zomwe zili kuseli kwa iye kule chinthu chomwe chimene ife tinathawira kuno kuti chizakhala chimereka mfundo zomwe zimene Amerika wamangidwirapo. Ife mwakutisankhira kwathu komwe tinasankha chinthu chonga icho. Tsopano inu mukuona chifukwa chake lulanga liti liletsedwere kosachedwa kwambiripa, koma wina wake akhala atadziwa. Inde chifukwa chikumbuluso 220 iye amadzitcha yekha mneneri wamkazi. Inu mungopenya momwe funde la tchimo likuchitikira tsopano, inu mupenye pakati tikupita mpaka pakati. Inu mupenyese makono muone, mupenye zinthu zopanda umulungu zikuchitika mu mipingo. Ndipo potsiriza pazabwera kusautsidwa. Baibulo linanena chomwecho pakuti atero Ambuye ndituli zidzakhala zilipo. Ndiye nchiyani chiti chidzachitike? Basi monga izo zinachitirapo momwemo izo zidzakhala zili tsopano. Iye anali mphamvu yakuseli kwake, iye anali yemwe anali kulamulira izo. Werengani ine ndikukhulupirira ndi 7 ndi chapamutu wa 17 kapena wa 18 chapamenepo inu mukapeza zomwe Yezebeli anachita momwe iye anamutengera Ahabu. Ndipo iye sakanakhoza kunena kanthu pa izo chifukwa anali mkazi wake. Yang'anani pomwe fuko linamangidwira apo yapo wachiisraeli wobwerera mbuyo ali ndi mkazi wake wachikunja kumbuyo kwake yemwe anali wopembeza Baalimu. Ndipo kodi iye anachita chiyani? Iye potsiriza anapanga chilichonse mwa makono kwambiri ndi chabwino kwambiri. Ndipo anthu anali nazo izo mopheka mpaka mpingo wonse unagwera izo alaliki ndi wonse. Kodi Eliya sanati Ambuye ndine ndekha yemwe ndatsalira? Ndipo momwe izo zinalili apo izo ndikuyendera limodzi lero. Onsawo ankachita mantha kuti anene chilichonse. Kodi izo zibasi zinthu chomwecho lero? Iwo ankachita mantha kuti anene china chake. Kotero ife tikupeza iwo anangokhala omasuka achisawawa kumalezera opiririza osangalala mwa misala ndi china chilichonse pasi mwa izo zilili lero Jezebeli akuaporoza malemba awo kodi iye anachita chiyani kapena malamulo awo momwe Yezebeli adapotozere kumbukirani Yezebeli iye ankadzitha yekha mneneri wa mkazi kuti awagonjese wanthu ndipo iye akunena kuti iye ali ndi uloka la mulungu pa dziko lapansi iye apangisa malingaliro achithupithupi kuti akhulupirire ine mofunikiza monga dzikoli padzabwera kupembeza kwa mkazi muunited states ndipo ameneyo adzakhala maliya ine ndinaziona izo sitatu 1971 zinthu 7 zinachitika ine ndilinazo izo papepala pano ndi ine ndinazilemba izo mu 1971 momwe kuti ine ndinati president uyu Franklin D. Roosevelt iye adzapangisa dziko lonse kuthandizira kuchita izo kutumiza dziko ku nkhondo asanabwere ku nkhondo apobe ku nthawi yakusowa ine ndinati chinthu china ndipo amayiwo anga ati democracy kongo kamsana ngati iwo sanandiyang'ane ine molimba pamene ine ndinanena izo ine ndinati ine sindikusamala ngati iye anali wa chiripabuliki kapena ngati iye akanakhala wati socialist kapena tilichonse chomwe ali izi ndi pakuti atero ambuye ndipo ine ndidati pochita izi iwo akualoleza akazi kuti azivota ndipo pamene iwo akuchita izo iwo achita chimodzi tambanyazi chachikulu kwambiri chomwe fuko lino linayamba lachichisapo ndipo ine ndinati tsiku lina iwo adzalipira pa izo po iwo atero pachisankho chathachi cho chimene chinamusankha iye akazi ndipo anthu ofunika inu achikuda kummwerako momwe inu munavotera inu mukuti iwe sizikukukhuza kuti uchinena izo paguwa oinde ine ndili nawo ndi mawu a mulungu ndipo banga la Abraham Lincoln mmodzi yemwe anakumasulani inu lili uko mu nyumba ya zakale ija pa bere la mkazi ndipo inu nkumagulisa ufulu wakubadwa kwanu manyazi pa inu ndipo anthu inu sachandale chipandiro achi democracy abwino basi munakorera china chake chofanana nacho ndipo munakulisa maufulu anu akubadwa auchimereka ndi ukhristu kuzipereka izo kwa wachiwerewere yemwe akutilamulira ife mu fuko lino ichomwe chinatipanga ife chomwe ife tinali mukuona momwe iye wakhala kukwawira mkati wopheka kwenikweni mpaka tsopano iye ali pa mpando wachifumu zedi mpando wachifumu wa nyumba yoyera penyani kale kodi inu munaona tsiku lina za masukulu achikatolika ndi masukulu achiprotestanti kuthandizira sukulu ya chikatolika koma osati chiprotestanti maona mbale inu muyang'anile punde la chinthu chomwe chikubwerapo tsopano chindikirani ndipo pamene iwo anachita izo taonani zomwe zinachitika dziko lonse ili likunjikizana linafika pa malo ndipo linalitengera fukoli mu malo a mtundu wozandimawo zaka zingapo zapitazo pamene anali nawo achipendekosite anayamba kugawika natuluka izo zinalipulumusa fukoli zaka zingapo zapitazo pamene Arlo Smith ankati akaime nawo Amerika ankaziwa bwinoko apo koma chipendekosite chinapita mwachidziko kwambiri icho chinapitirirabe ndipo anagulisa maufulu awo monga mkhristu kwa ndale ndipo ndi ndale patsogolo pa baibulo my tsopano miniti yokha ndipo mupenye basi momwe izi ndikubwerera tsopano ife tikupezano zomwe iwo anachita ndi zinthu zomwe iwo anazichita ife tikuziona izo zikuyendera limodzi pano ndendende basi chimo kudzanja lililonse Yezebeli anabwera umo iye anawaloza anthu onse ndipo zindikirani kotsiriza iye anayamba kumanga malinga akulu kwa Baalimu kulondola uko ndipo ansembe a Baalimu anathamangira kuchokera kulikonse kuti adzafike mu malo amenewo ndikuyamba kulimbisa dzikolo ndikupembeza kwa Baalimu yang'anani momwe iwo achitira yang'anani momwe iwo alowelera umo basi zinthu zomwe iwo anazichita yang'anani kumene iwo ali lero tayang'ana pa chikatolika tikumezameza kummeza kukwatitsiramo kuswa ichi tendende basi zomwe Danieli anati iwo akanati adzachite chitsulo ndi dongo tizikanati zisakanizikane koma akusakaniza mbewu zawo wina kwa unzake kuswa msungwana aliyense wachiprotestanti wokwatiwa ndi mnyamata wachikatolika amayenera kuti adzawalere wana awo mwachikatolika zonse monga choncho kukwatirana kusakanizikana monga choncho mpaka izo tafika pamalo mpaka United States yense angokhala ndi mbozi yense kodi ife tichita chiyani monga amisionari tikupita kusidya ukoo kukawapasa ufulu mu South America ndi konsekonse gawo la ziboni tome osiboni ndi iwo yesela kuwafikisa anthu poti achoke mu chikunja icho ndipo iwo akhoza kuloza chala chawo mbuyo momwe ife tamusankhira msogoleri wathu ndi chinthu chomwecho chiyani chiyani chiti chichitike kwa dziko ili izo ziyenera kumugwedeza munthu aliyense ali muno momwe ife tili tidzakayankhire amisionari azikati chiyani pamene iwo azikati inu mwabwera kuno kuti mudzatimasula ife kwa ichi ndipo anthu ena anu omwe achita chinthu chomwecho mu dindo wanu uko pa mpando wachifumu kodi ife tipita motani tayang'anani mbuyo mu masamba ambiri yakale tembenuzani mbuyo ndipo muone ngati izo ngati zili mwamteradi pafupifupi zopanda kuvomerezeka kuti izo zikhale zili iwo sakanazichita izo sakazapitazo koma onani ife tagulisa maufulu athu achikhrisitu kundale ndipo ndimomwe ndiyelekezi akuzipanikizira yekha nalowa ahabu sanalikanthu koma mutu wongoyimira kwa Yezebeli ndi zonse zomwe izi titi zikhale zili mutu wongoyimira chabe iye kamadzapita izo mwayekha koma kachitidwe ako kumbuya kwakeko kazimulondolera iye kwa izo kulondola ndendene inani tikumbumtima chanu inu mkhrisitu zithuseni nokha ndimotchedwa kuposa momwe inu mukuganizira tikhalidwe chomwe ife tilimo tikhalidwe chomwe iwo anali alimo ndi momwe anadzilolera okha kulekerera momwe mtima wokonda wa ufulu wa mulungu uyenera kuti unafula ndikumalira pamene iye anawaona anthu akaumisionari anawapanga iwo chitsanzo kumakuko onse amabwera kulikonse chipa mulungu anali akawadalisa iwo powaona iwo mu umodzi mwa uzimu akumutumikira mulungu ndiyeno kuganiza kuti iye iye angakhumba kuti awaone iwo akubwerera ku chikondi chawo chapachiyambi ndikumachita chomwe chinali cholondola koma mopitirira iwo ankapita kutali ndi kutali ndi kutali mpaka potsiriza Yezebeli anabwera mmenemo ndizo ndendende zomwe ife tachita tinachoka ku mfundo za khrisitu pamene mulungu anatumiza atumiki ake ku fuko lonse iwo amalalikira chiyero a Pilgrim Holiness a Nazareno achipentekosite bwererani kwa mulungu bwererani kwa mulungu ndipo mipingo yeniyeni ya nthawi yachikale yokhazikisidwa inkangoseka ndi kumaseleula otuluka wokhulupirira mwa makono awo moti iwo ankatsutsa chilichonse chomwe anthu awo ankachita ankati izo zinali za mdiyerekezi kodi zinachita chiyani ndipo mpingo unayamba kumvetsera kwa izo unyindi unayamba kumvetsera chinthu choyamba imukudziwa ngati mkazi wachikatolika angakhoze kuvala zinthu za mtunduwu achiprotestanti akhoza nawonso ngati mpingo wakatolika ungakhoze kuchita izi wachiprotestanti akhoza nayenso ndiye ngati amethodist angakhoze nangabwanja abaptisti ndiye ngati abaptisti angakhoze nangabwanja achipentekosite maonandi zomwe kachitidwe kopangidwa ndi wanthu kamakubweretserani inu kudzalowamo haleluya izo nzoona ndikufa ine ndikutsutsana nazo chifukwa mawu a mulungu akutsutsana nazo dongosolo lopangidwa ndi wanthu mulungu amatsutsana nazo mawu ake amatsutsana nazo aneneri ake azidzatsutsana nazo antchito akaona azidzatsutsana nazo onse obadwa mwa mzimu wa mulungu azidzatsutsana nazo taonani momwe Israeli anapitira momwe iwo anayandamira ndi funde mpaka posiriza Yezebeli anabwera taonani momwe America anapitira ndi kumayandamanalo funde la chidziko mpaka potsiriza Yezebeli anatenga mpando wachifumu ndikokulondola tsopano Yezebeli makamaka sanali pa mpando wachifumu wa Igupto kapena mpando wachifumu wa Israeli koma iye anali mutu weniweni kuseri kwa mpando wachifumuwo ndipo ufumu woloweza wachikatolika suli pa mpando wachifumu wa United States koma iye ndikachitidwe kakumbuyo kwa iwo chifukwa iyeyo wakwatira kwa iye ndipo Bible linati mudziko lino iwo akanadzapanga pano lofanana ndi chirombo mbale mlongo tabwera ndichiyani tabwino ine ine ndikudziwa chomwe chii Bible linati iwo akanadzapenga mbado wa Laodikaya uno ndipo ndipamene ife tili inu mukhoza kudana nane tsopano koma tsiku lina inu simudzatero pamene inu mudzapeza chomwe chili choonali inu mukhoza kunditsutsa ndikunyamuka ndikuyenda mwamdidi kutuluka mchipindamo izo singosonyeza kusaphunzira kwanu koma tsiku lina inu mudzazindikira tsiku lina inu mudzabukwa ndi mudzadziwa kuti ndi choonali ine ndikunena izo mu dzina la Ambuye ndikudzika ndekha pamwamba kwa chandamale chimene potsiriza chidzandilengera ine kumanda ine ndikalamboni mpaka ine ndidzafe ngati mulungu ati andidzandize ine ndiko kulondola pano ife tili muchikhalidwe ichi chomwe tilipo lero zonse izo zikupitilira monga chonse ndipo israeli momwe ahabu anachitira mutu wongoyimira kwa yezebeli chifukwa iye anali iye anakwatira kwa iye ameleka mtsogoleri wathu momwe anachitira inu mukudziwa mtsogoleri wathu ndi munthu wolemera ndi angada kudziwa zimenezo wamamiliyoni ochuluka wina wake anandiuza ine mumagazini kapena wayilesi ina kapena televizioni kapena china chake chakbene kapena wina wake anapanga enifodi ine ndikuchulukira iye anali wina wake ananena kuti abambo ake anamuthandiza iye kupeza mayiko awiri omwe sanali ake anali pafupi basi kukhala nawo onse awo anazipeza bwanji izo ndalama izo zinabwera chodani kutolera mumalonda akachasu ndi mowa ndicho chifukwa iye anachosa msongo pa mowa ndi chomwe chinampanga iye kukhala munthu wolemera chinthu chomwecho chimene chinaononga fuko lathu chinthu chomwecho chimene chinayipisa malingaliro a anthu athu chinthu chomwe chinatumiza nyama lathu kuti akhale zidakwa ndi asumwana athu kuti akhala ziwerewere ndalama zapa izo zinampangisa iye kukhala munthu wolemera chinthu chomwecho chimene kachitidwe kakale ka yezebeli chinthu chomwecho chimene chinawazunza wanthu athu chinthu chomwecho chimene chinawapunzira iwo punda mchiroma ndikuwaotcha iwo ndikuwakhazula iwo ndikuchita chilichonse kwa iwo magazi omwewo awofera baibulo limati ali mwa iye ndi awapo akwatirana limodzi ndipo ife achimeleka tikuzandima ta mtsogolobe tabwino ife tili ndi madola apadera pang'ono ndipo ife tikukhala ndi nthawi yabwino tilipo bwino kusiyana ndi mafuko ena onse koma mbale inu mungodikira miniti tiyenti zitenge izo lemba ndi lemba tsopano pa maminiti angapo otsatira tione zomwe zinachitika alaliki anabwerapo motsatira ndipo anagwadira pansi limodzi nawo anapitirira limodzi nawo kachitidwe konse ka chiisraeli kanapita limodzi ndi yezebeli iwo anali nawo maonekedwe inde ndipo kodi baibulo imatiuza ife kuti mumasiku otsiriza wano ife tidzakhala nawo maonekedwe awu mulungu uneneri wonse wakwaniritsidwa mbale ife tili pa mapeto mwabuko ife tili pa mapeto pauzimu ife tili pa mapeto kachitidwe kalikonse kali pa mapeto ake chinthu chotsatira ndikudza kwa ambuye tikusinthidwa kwa mpingo mulungu anatumiza chizindikiro chilichonse chodabwitsa anachita chilichonse chimene iye akanakhoza kuchichita kuyesera kuti awakope wanthu ndipo mowirikiza iwo ankasundirabe mkati momwe kayang'anani pa tawoni ino pano kayang'anani pa dziko lino kuzungulira kuno ndi makumi ya mazana ndi mazana a wanthu achipentekosite ndipo chifukwa choyima pa choonadi ali kuti iwo mazulo ano chifukwa wina wake anawawuza iwo kuti asayanjane ndi msonkhanowu inu osauka madala mulungu akuchitireni chifundo inu ndi chinthu chokha chomwe ine ndingakhoze kunena pamene inu akhristu mukhala wopanda fupa la nsana kuposa izo inu muli ndi fupa la zokhumba m'malo mwa fupa la nsana kulondola chimene ife tikusowa ndikulalikira uthenga uli ndi mano mkati mwakemo umene ungawaze chinthucho kukhala zidutswa anapita basi monga ena onse awo ndiye inu mudabwa chifukwa chomwe ife tikufulira pa ine ndiye iwe kuona iwe uli ndi osakusamala ine ndimaziyembekeza izo ine ndiyenera kutero zonse izizi nkachitika mu israeli potsiriza tsikulira angubwera kuyenda kuchokera ku chipululu anabwera munthu wachipulire wooneka wamanyenje Eliya mtisibe iye sanachokera kubumbe lililonse konse iye anabwera kuchokera mchipululu iye analibe kanthu kochita ndiwo iye anali mneneri wa ambuye mbale iye anabwereza ufumu wa yezebeli uja chilichonse chomwe chinali mwa iwo iwo ankadana naye iye iye analibe chiyanjano ine ndikusimikizirani inu pa izo baibulo limati analibe ndithudi iye anawapanga mayezebeli wolosedwa nkhope awo kutentherwa ine ndikulingali iye anayika nkhwangwa ku mudzi wa mtengo monga yohani anachitira uko chipandu chinkabwera paliponse pamene izo zinkafuna koma iye anamuyika iye mmenemo iye analibwereza fukolo kuwasonyeza kuti iwo analikulapisa ndikuyesera kuwayitanira kuti abwerere kwa mulungu wamoyo ndikubwerera ku mawu ake mmalo mwakupembeza kwa Yezebeli kodi iwo anachita chiyani kodi iwo anamulandira iye iwo anamuda iye koma mawu ake anapita konse chimodzimodzi basa iye anali naye pakuti atero ambuye mulungu ankagwira naye ntchito ndipo zinasonyeza kuti iye anali mneneri wodzozedwa mwa zinthu zomwe iye ankazinena kufika pochitika ndipo zonse zomwe iye ankachita zinkatsimikizira kuti iye anali mneneri wa mulungu komabe iwo sakanati akhulupirira izo ndipo iye ankapasula nyumba zawo zopembereramo iye ankawawuza iwo kuti iwo anali kulakwisa Ahabu anali konde wobebesa zoona ndipo inu mukuzindikira iwo sankamukhulupirira iye koma iye ankawulalikira iwo chimodzimodzi basi palibe wina wa alaliki ankagwirizana naye iye anati ndine mmodzi yekha yemwe ndasalira ambuye tayang'anani pa iwo iwo sali mkomwe mmodzi palibe yemwe akugwirizanika koma iye anali ndi ntchito yodayichite ndipo iye anayichita iyo iye anali nawo mawu ambuye pakuti atero ambuye ndipo iye analitsutsa fukolo iye anawutsutsa mpingo iye anatsutsa chilichonse chomwe chinalipo ndipo mulungu anali naye ife talonjezedwa mu masiku otsiriza kuti iye adzabwerera ku dziko lino naponso ine ndikudziwa yesu pamene Matayi 17 pamene iwo anamufunsa iye pachiyana alembi amati eliya lenyani zomwe iye ananena eliya ndithudi ayenera abwere poyamba pambuyo kune mu tensi ya mtsogolo komano iye anapereka yohane ngati chitsanzo chake yohane sanali malaki 4 yohane anali malaki 3 taonani ine nditumiza mtumiki patsogolo panga kuti adzakonze njira malaki 4 iye anati tisanabze tsiku lalikulu ndi lowopsa la ambuye pamene dziko lonse lidzaotsedwa ngati chiputu tsiku limenelo lisanabve ine ndidzakutumizirani eliya ndipo uyo sanali yohane pa ambuye sanali wotse konse dziko lapansi pamene yohane anadza ndipo ngati inu munazindikira mu mutu wotsiriza mu ndime yotsiriza iye anati ndipo iye enyani iye akuyankhula adzatetemezira mitima ya atate kwa ana ndi mitima ya ana kwa atate tsopano penyani yohane woyamba anadza eliya woyamba kodi iye anachita chiyani iye anadza ndipo anabweretsa uthenga ndipo anatemenuzira mitima yolimba ya achiorthodoksi akalewo kuchikhulupiriro cha mpingo wa ung'ono wana koma pamene eliya wotsatiraza mu nthawi yotsiriza iye ndiwoti abwerere ndi kuyitenga mitima ya atate mitima ya ana kani ndi kuyitemenuzira iyo kuchikhulupiriro cha makolo achipentekosite mukuona kusiyana kwake iye sadzakhala mmodzi wa awa pano ongodzitsa omwe ife tili nawo lerowa iye adzabwerera mbuyo momwe kumachitidwe 2 ndipo adzayambirapo pomwe iye adzalalikira uthenga osayipusidwa azidzangomanena zinthu zomwezo zomwe petulo anachita pa tsiku la pentekosite chifukwa zomwe iye ananena pa pentekosite tasimikizira malemba wena wonse modutsa iye sazapotozera kwina ndi bungwe lina pamene Eliya adza iye azidzadana nawo akazi monga Eliya ankachitira chimodzimodzi monga kapena akazi oyipa chimodzimodzi monga Yohane ankachitira iye adzakhala wokonda chipululu chimodzimodzi monga Yohana iye sazanyengerera ife kumuyembekeza iliyati iye adzaza mulungu anati iye akanadzatero ndipo iye adzakhala ali pano ine ndikukhulupirira ngati tilichonse tenga omwe ife tili nawo lero kutsogolera kudza kwakukuluko kwa iye inde bwana iye ali pa nsewu wake wabadwa kale monga Eliya anali ndipo abwera anakulukira kusokola mchipululu kwina kwake iye adzadzipangisa yekha kudziwika iye azidzalalikira machitidwe 2 iye adzabweresa chikhulupiriro cha makolo achipentekosti akale awo kubwerera ku chikhulupiriro cha wana achipentekosti awa kubwerera kumene ku chikhulupiriro cha makolo achipentekosite iye adzabwerera kumene ku machitidwe 2 machitidwe 2 sitani 8 monse kutsika todusa iye adzabweresa uthenga weniweni osayipisidwa iye sazakhala nacho chilichonse chochita ndi Yezebeli ndi kachitidwe kache iye adzakhala wantchito wa mulungu chithudi adzatero baibulo linati iye adzabwera iye adzanenera ndi kugulitsira uthenga wake pamaso pa Yezebeli awo ndenene basi monga Eliya ankachitira pachiyambi pa Israeli iwo azidzamuda iye iwo samadzayanjana naye ayi ayi iye adzadza mulungu analonjeza izo ndipo iye adzauka poonekera iye iye azidzalalikira kwa mpingo wosankhidwa monga iwo amati iye akanadzatero kuwabwereza osankhidwawo kubwereza chithupithupi chichoke mmenei tiko ndi zinthu kuzibwerezera izo pansi kuzibwatamisa izo kuutengera mpingo pali mmodzi wa anthu ine ndikudziwa ikukuti ndicho chipembezo changa mbale inu mukulakwisa Yohane anabwera ngati kachitidwe ka munthu mmodzi kuti adzionesere munthu mmodzi Yesu Khristu ndipo Eliya sazakhala kachitidwe iye adzakhala munthu Yesu ananena chomwecho iye adzakhala ali munthu mmodzi yemwe ali wodzozedwa ndi mzimu woyera ndipo iye sadzalozera kwa amulungu atatu kamene anayi aliwonse iye adzalozera kwa mmodzi ambuye Yesu Khristu pa uthenga wake kusangweneza ana ti pentekosti bwerera ku chikhulupiriro cha Atate kachiwiri inu mukumbukire mbale kani ine ndikunena zinthu izi kuti ndikhale wonyoza ine ndiyenera kuti ndikhale pazuwa ine ndikukuwuzani inu pakuti atero ambuye ngati mulungu sanasikukizire kuti ine ndakuwuzani inu choonadi kuzungulira fuko kuzungulira dziko ndiye mundiwuze ine pamene panali kulakwitsako ine ndikukuwuzani inu choonadi bwererani kwa mulungu mwamsanga chokani kukachitidwe aka pabaibulo limanena mubuku la chikhristu kuti ufumu wolowezana wa roma katolika kunali uhule ndipo iye anali mayi wa achiwelewele ndiyani chimenecho mipingo kachitidwe ndipo mkuti komwe mpingo wa methodist mkuti komwe mpingo wa kilutera umetokera mkuti komwe a methodist a baptist kodi mkuti komwe mabungwe onsewo anatokerako mulungu sanapange bungwe mpingo konse mpingo wa katolika umati iwo anayambira mbuyo uko yesu anaupanga bungwe mpingo ine ndikufuna tsamba mu mbiri yakale kapena tsamba mu baibulo uko kunalibe konse bungwe kwa zaka 300 pambuyo pakufa kwa mtumwi wotsiriza nde iwo anapanga khonsolo la nisene ndipo anapanga bungwe ndipo pamene lutera anatulukamo iye anali munthu wamkulu wa mulungu koma mwamsanga pamene iye anatoka kagulu kakang'ono ka anthu ako kanapita uko ndi ukapanga bungwe lina nde mzimu woyera unapita pa John Wesley iye sanapange bungwe chilichonse koma iye atachoka kaye ndiye iwo anapanga bungwe ndiye mzimu woyera unabwerapo ndi achipentekostiko ndipo iwo anachoka kwa amethodist ndipo chinachitika ndi chiyani ye iwo
ana banga bungwe koma pase kulake kidinga kamundu bom kari katabarako kumphamvu ni kutoza kwa Elia kuli atakalilisa uneneri uwu haleluya iye adazigwereza izo ndipo mtukirani iye ananenera kwa iwo ndipo ananenera ndipo anawawuza iwo zinthu zonse ndipo mulungu ankagwira naye ntchito koma utenga wake wotsiriza unali wotsutsa kunyumba yoyera amene yohana anadza utenga wake wotsiriza unali wotsutsa kunyumba yoyera ya tsiku limenelo utenga wotsiriza wa eliya pamene iye anayenda totsika ndi msewu umenewo mmawa umenewo akatha kukhala mukukhalapo kwa mulungu kunja uko anayenda totsika ndi msewu umenewo ndi tsiku lokalamba ponseponse pa iye mulu wake wadazi ukunyezimira masalubu akukupizika maso ang'ono okalambawo anali akunyezimira ndi ulemerero wa mulungu ndodo ija mdzanja lake ndi mapazi ake ali modekha basi momwe iwo akadakhalira kodiye akunena chani akuyenda kutokera ku samariya komwe kupita mu kukhalapo kwa aku nyumba yoyera tikukati pakuti atero ambuye osaopa kanthu mipingo inali itamukana iye anthu anali atamukana iye komanso pano iye akupereka kutsutsa kwake kotsiriza pa aku nyumba yoyera ndiye chinachitika ndi chiyani zitatha izi mvetserani kunachitika kutsutsa uko liwu lake linakhala chete panalibe wina anamumva iye kenaso mulungu anamuchotsapo iye poonekera anati eliya iwe wapangisa utenga wako kudziwika kwa israeli yonse iwo akudziwa iwo tsopano bwera kuno kuchifulu tokako kwa iwo tipanule wekha chifukwa ine ndikuti ndipange china chake ine ndiwasonyeza iwo chomwe tili kukakana uthenga wanga nchiyani chinayambikapo nkhondo njala chilala pakuti utero mzimu woyera penyani zomwe ziti zitsatire uko kunali njala kudzakhala kuli njala oh mwina mwake osatiya mkate koma yakumva mawu a mulungu tikuona litake mipingo yonse iya njana ndikupitirira mwizo momwe timozimozi basi monga iwo amezedwera kale ndi izo kodi eliya anachita chiyani iye anakapeza kasupe wobisinda kutali komwe mupiri kumene iye anakapeza madzi wenako mavumbulusa u mulungu otokera kwa mulungu pamene iye ankakhala uko pansi pa mphamvu ya mulungu mavumbulutso pokhala kasupe wobisinda wang'ono pamene wena onsewo amamva njala ndipo mulungu awadalisa ntchito ake akhungupe awo iwo ankamubweretsera iye china chake chodazika pamene iye anali pa yekha kwa wanu ndipo iwo anali kumusupa akufa ndi njala ya chidzidzimuso ndi zonsezo zikuchitika osamvaso za chidzidzimuso chake kenanso ku ali kuli chitsiru wokalamba uta yemwe ankapita uku ndi uko akunyoza mabungwe wathu kodi iye ali kuti tsopano iwo sankadziwa iye anadzikokera yekha ndi mulungu mpaka kumalo akwa yekha kumene iwo sanali kulimva liwu lake iye iwo anayamba kuona pamene mulungu atumiza uthenga ati kwawuza wanthu ndipo iwo kusawulandira iwo iye iye amamuchosapo wantchito wake ndi kutumiza miliri yake njala imfa kuyankhula mauzimu mwathupi naponso muyembekezere kugwa kwa chuma mbale inu mukuganiza kuti mwaona china chake inu mungoyembekeza pakadza kanthawi inu simunaone kanthu inu mukuganiza kuti mukufera chisimuso chabwino cha uzimu inu mungoyembekezera pang'ono pokha inu mungoyembekeza muzikukwa ndikuwunira kuti mumbe mawu a mulungu baibulo limanena chomwecho padzakhala njala mumasiku otsiriza anatero mneneri ndipo sati yamkate ndi madzokha koma yakumva mawu oona mulungu iulija lidzakhala chete muchipululu kwina kwake idabisika kwina iye anadzodzeratu akhungubwe antchito ake idalisike mbalame zimenezi antchito ake omwe anasunga liwula la eliya la moyo pa nthawi yakusiyidwa pa yekha kwake ndi mpingo akhungubwe ankamubweretsera iye nyama ndi mkate mmawa ndi nyama ndi mkate madzulo ndipo iye ankamwa akuchokera pakasupe wang'ono pamene wena wonse kumusungu anali wopanda chakudya cha uzimu tili chonse ndi madzi ndiye tsiku lina timo linatenga kale mapeto ake ndipo mulungu anali atawabweretsa wanthu ake kumaondo awo yezereli anatenga tili chonse iye anatisesa izo zonse ndipo iye adzachita izo kachiwi ndizo pakuti litero mbaibulo loyera la mulungu iye adzachita izo kachiwiri iye ali pampando wachifumu pomwe tsopano kumbuyo kwa mulungu wongo imira kumapotoza izo muli monse momwe iye akufunira kutero palibe yemwe atamuletse iye ndithuli palibe yemwe atamuletse iye tsopano pa chomwe iwo sakanakhoza kuchipeza mu mabwalo azipembezo iwo amazidula izo amazidulira izo zonse mu ndale ndipo uko iwo ankazichita izo ndizo ndendende zomwe iwo anachi imene tauzimu tidzakhala kuwukira ndendende basi kubwelera ku chilemba cha chilombo motsimikiza basi monga ine ndayimira pano mwaona pomwe baibulo linazinenera izo ine ndikuzindikira kuti ife kutedwa ine ndiyenera kuti nditengeremo mawu otsirizawa kana ambuye atandilole penyani eliya anakhali pamapapo mpaka mulungu atamusunda iye iye sankalalikira moti iye ankangoyima pamwambapo ndipulungire uko muchipululu pa iye anali munthu wa mchipululu iye anakulira muchipululu komweko anali yohane atakulira muchipululu iye anapita kuko muchipululu yekha ndi mulungu anapita kutali ndi mpingo iye anatha kupereka uthenga wake ndipo mpingo unawukana iwo ndipo potsiriza mabungwe sakanachita kanthu chotero iye anayenera kuti angochokako mulungu anamuyitana iye achokepo kuonekera anamutengera iye kunja muchipululu anati bwera kunja kuno iwo samvetsera kenanso iyeko ndiye ine ndiponyera chiweruzo changa pa iwo inde iye adzakhala ali kuno limodzi la masiku awo inu muzingoyang'ana ndiye adatha masiku a uneneri wake nchani ingo unazuwopseza kwakukulu kwa yezebe iye anawatengera iwo onse maiye yekha anawameza iwo onse anawatengera iwo maiye yekha ndipo anamanga misitu ndi china chilichonse koma tsiku lina mulungu anamuyitananso iye kachiwiri apa iye akutulukira mvetserani mwathero tsopano ndipo musati mundifiireni ine ndikunena pakuti atero ambuye pamene iye anatulukira kodi mulungu anachita chiyani iye anamutumiza iye kwa mkazi wa masiye iye nthawi ina anali naye mphamvu ya mwamuna pa mutu wake koma inatengera imfa kuti imukhalise iye mfulu kuti iye akhoze wakhulupirira mawu aneneri inu mukuzindikirapo izo iye anali naye mwamuna yemwe ankamulondolera iye njira iyi ndi njira iyo mwimozi ya masukulu akumenekowo koma mu nthawi ya chilala chachikulu ichi iye anali atamezedwa imfa inali itamutenga iye uyu sanali konse womangidwanso mubumbe lililonse kotero iye anali tsopano atakonzeka kuti amvere mawu a ambuye mkazi kutanthauza mpingo wa masiye yemwe mwamuna wake bumbe anali atafa ndipo iye ankangoganiza moperewera kuti iye ali moyo pa yekha ndipo mulungu anati pita uko kwa iye tsopano iye akakumvera iwe ine ndamulamulira iye o ife timaganiza nthawi zina inu kagulu kakang'ono uko komwe kali kokhulupirira kwambiri ndikumachita chilichonse chimene inu mungakhoze kuti mukhale ndi msonkhano kuyesera kuti musonyeze kwa wanthu kuti mtima wanu uli mwabwino ndipo inu mukufuna kuti iwo akhale abwino inu mukuganiza kuti mukukhala ndi nthawi yovuta koma kumbukirani mulungu ali ndi diso lake pa inu inu mumamukonda iye ine ndikudziwa kuti inu mumamukonda iye inu sibwenzi kutakhala pano inu simukanati mukhalepo pa chinthu chilichonse chotere mulungu ali ndi diso lake pa inu inde ndipo pamene iye anatero mwamuna wake anafa bungwe lake linafa chotero tsopano iye wakonzeka kuti amvere mawu aneneri kotero pamene mneneri anadza ku chipata namufunsa iye madza pang'ono iye anapita kukawatenga iwo iye iye anati ndibweretsere ine mbamu ya mkate ndipo iye anatembenuka nati pala ambuye wa moyo ine ndilibe kanthu koma zongokwanira tsopano izo zinkaoneka ngati kuti iye anatumidwa kuti adzatenge kakang'ono komwe iye anali nako koma izo zinali zosinkhanisa pamene iye anali wololera kuti apereke zomwe iye anali nazo kuti athandizire mawu mulungu anamudyesa iye ndipo ngati muli wongolera kuti mupereke mzimu womwe inu muli nawo, mzimu womwe Mulungu anakupatsani inu kuti mudzandizire mawu, ndiye Mulungu akusungani inu wamoyo. Haleluya! Oh, ulemelero kwa Mulungu! Kodi inu mukuziona izo mpingo? Musani muzipaliza kuti ndasokonezeka. Ine sindiri ayi. Ona, tome inu muli nacho, mwote mamume inu mukukulubirira mamulungu. Tikulubiro tome inu muli nacho. Tika nicho mamawu, osa di mukungu. Tika nicho mumawa mulungu. Iye, akusunga ninu wa mungu. Yana liwoko nzeka hapo ndiyo. Fa iye saka nate lombuyo. Fa iyo saka nate amuloleze iye. Kumasobano iye. Aliwoko nzeka. Kodi iye azilandira izo. Mulungu anatumiza mneneri kunjira yake. Kodi iye awalandira mawu ake. Kodi iye amulandira mneneri uyu. Inde iye anatero. Kodi iye anamuza iye anati. Tobano moyo wochepa omwe iwe uli nawo. Uyike iwo umu. Ubelese iwo kwa ine poyamba. Ipo mpiyani linachitika pamene dziko lina lonse linali kuzunzika ndi kumapa ndi njala, iye ndi ana ake ndi apa nyumba yake wonse ankadya chakudya chabwino katatu pa tsiku, gumbuluso la umulungu pa mawu. Ine ndikuyembekeza inu mukuziona izo anzanga. Inkachitika ndi chiyani? Iye anakhala ali uko mpaka njala itatha. Akukhala ndi mkazi uwu mpingo uwu yemwe anamulandira iye ndipo ankakhulupirira mawu ake, ndipo anamusunga iye wamoyo, anawusunga mpingo wamoyo mwamawa wa Ambuye, chifukwa iye anati pakuti atero Ambuye. Tomwe ipetibe nthawi yoti titenge nkhani yonseyo ndimudziwa omwe iye anachitira kuti abwere ku chionetsero ndi bala iye azipita izi m'modzi mwamasiku awa. Inu musati muzidandaula pamene iye azibwera mwandidi kuchokera ku chipululu, inu muone zomwe ziti zichitike. Chiyani chinachitika? Ye pamene Eliya wabwino wachikulireyo mneneri wanjitoona wa Mulungu anapita kumapepa ulendo wake, Mulungu anamuza iye tikulira nati, Eliya iwe walalikira utali wokwanira tsopano, iwe wamenyana naye Yezebeli ndi utoto wake wonse ndi chilichonse mpaka iwe wakhala nazo mokwanira izo. Anati bwera ku Yorodani uko. Ndipo apa iye akupita anakapita ku Yorodani uko kansinde kakale kamatope kakubwera uko kudaliko kozizira mazachisanu monga munthu aliyense amayenera kuti akomane nayo Yorodani imfa. Koma pamene wanjiro wamkulu wa Mulungu anayenda kupita ku Yorodani ndipo mwana wake akuyenda pafupi naye mwana wa uthenga oyinde iye anali mwana wake atate wanga atate wanga magaleta a Israeli amuna apa akavalo ake. Pamene iye ndi mwana wake ankayenda mkono mu mkono kupita ku Yorodani iye anali akuyang'ana abambo ake akupita mmawa umenewu. Amene iye anakafika ku Yorodani ndipo iye anapikirapo ndipo anavula mkanto wamphamvuwo kuchosa pa mapewa ake anati imfa iwe sungakhoza kuchita kanthu pa ine. Ndipo iye anamenya Yorodani choka apa ine ndikuwolokera uko mmawa uno. Nchali linachitika iwo unasungira mkuwo ndipo unauma ngati ufa. Kodi mneneri wachikulireyo anali kuchita chiyani? Iye ankayang'ana pa sitija pa Yorodani, iye ankadziwa kuti uko kunali galeta akumuyembekezera iye kumeneko ndi akavalo, iye anali kupita kwawo, nthawi yake inali itatha, mwana wake muthenga anali akutenga malo wake. Ine ndinali kubwera kwathu tsiku lina ndizokwera kumadzulo, izi zikubwera pa malingaliro anga. Ine ndinasekula wireless, ine ndinali ndikuyendesa masiku atatu, miles 2400. Mande, ine ndinasekula wireless, ndipo ine ndzera zauzimu zaku Del Rio, Texas. Unali munthu yemwe ankayankhula za munthu wachikulire wakuda, wachinegro. Iye ankakonzekera kufa, ndipo anali atapita ku msinde, iye anati, mapatapata agolide awo, omwe ndikuti ndikawavala, kuti ndizikayenda mu misewu ya golide. Wachinikiro wachikulire uyu anali atalalikira moyo wake wonse kuti ndichoke ndimene iye akanakhoza kuchitanizira chinali chitonzozo chomwe iye anali nacho, chinali banjo yake yakale yomwe inapachikidwa pa khoma. Iye ankakhala kunja pa matumba atsonzo ndikumasewera nyimbo anazifunisa yekha utumiki wake ndi banjo yakaleyo. Iyo inali njira yomwe iye anali nayo kuti azima sukira. Yana ni kavalo wakale wanchila wa ufupi. Yemwe yanga konda kumuendesa. Aga kalali kumeneko ndi galeti. Nani ukali sasa iwo. Yana ni, oh, mabagabaga golide yao. Ome ine ndi kawa vale. Kuti ndizika yenda mumise uya golide. Kwa mene yana chuliza kuyumba, ine ndinazumisa waile. Kipo ndinali kupita uko, kita kupita chongo lero. Oh, kondola. Ine ndiene la kukafila kumeneko, na nenso. Kome tinka nipasa konse ine kitonzozo. Jisika pesa futi kitonzozo changa mchukuru. Ine ndinayo mfuti ya kare ya ingono yomwe ima chedwa. Ine ndi masaka ndiyo mkukwa kwa chaka. Ya point 270. Model 721 Remington. Bambo mbale anandipasa iyo mu California zaka zokaza. Ine nda saka ndiyo kwa zaka ndi zaka. Bomwe yakhalira chitonthozo chitayine ine ndimadziwa kuti ndi mfuti zoombera kuno. Chitonthozo changa mu chipululu. Ndiyene ndinaganiza za masomphenya anga. Pamene ine ndinakafika uko ndikuwaona anthu anga onse. Ine ndinamva chinatake kutipendzera. Ndipo apa panaza prince wanga wang'ono kavulo wanga womukwera. Ndipo anayika mutu wake pa phewa lake. Ine ndinaganiza eya mawu ine ine kubwera nanenso ku Yordani. Ndipo 270 yakaleyo yomwe ine ndinkakonda kuyipachika pa goma ine ndinakhale nayo iyo kuyambira patali kugwa kwa thaku. Kavalo wang'ono uja yemwe ine ndinkakonda kumukwera Mulungu adzamangirira geleta wanga mawu umenewu. Pamene ine ndidzafika uko ku msinje. Iye adzakhala akalima kungowoloka msinjewo uko. Mulungu adzamutumiza iye. Ine ndinamuona iye tsiku lina. Iye adzamangiriridwa kugalera wanga mawu nawo. Ine ndidzakhala ndidapita kukwera mmwamba kudusa mmitambo. Tiye ndipemphere.
Oh,
kumphamvu iyo ya Mulungu yomwe ine ndidzakomererwa nayo. Pamene ine ndizidzayenda mu misewu ya golide iyi. Ndipo uko mfuti yakale yomwe tsopano yapachikidwa pa khoma sidzakhala ndi ntchito yake pamene. Ine ndikudabwa ngati galeta wanga ndidzapita nayo ngati kavalo wanga wang'ono womukwera yemwe ine ndinamuona mu masomphenya adzamangiriridwa ku galeta wanga mawawu. Nditayima uko pa msinje ine ndikuyembekezera iye ali. Ine ndikufuna ndidzatengedwere mmwamba. Ine ndikufuna mpingo udzapite mmwamba monga choncho nawonso. Ine ndikufuna wina aliyense wa inu. Kodi inu mukufuna mutadziwa pamene inu mudzidzabera ku Yordani uko? Kodi inu mukasiya kachitidwe kopanda umulungu akaka mdziko lino ndi kumulandira Yesu Khristu monga mpulumusi wanu? Ngati sindinu mkhristu kodi inu mungakweze manja anu ndi kuti ndipemphereleni ine mbale pranamu. Pamene ine ndizidzafika ku Yordani. Mungakudaliseni. Pamene ine ndizidzafika ku Yordani, ine ndikufuna ndidzatenge mphamvu ya Mzimu Woyera iri pa ineyi. Ndikutakantha madzi ozizirawo ndikudzayenda kuwolo. Inu mungakhoze bwanji kukhala pansi pakuyankhula kotere kudzoza kwa Mzimu Woyera. Ndikumadziwa kuti Mzimu Woyera kundiwuza ine chikhalidwe chanu. Ndikulephera kukweza dzanja lanu. Izo zikusonyeza ndi nthawi ya ulendo wa mchipo. Kodi angakhalepo mmodzi ife tisanapemphere mmodzi wina ala awiri okha anakweza manja awo atatu. Mulungu akudalitse iwe mwananga. Atati athu akumwamba atatu. Izo zingadzakhale zodabwisa mbuye ngatiwo iwo adzakhalapo basi pa tsiku limenelo. Ine ndikupemphera kuti iwo adzapewa ambuye. Iwo anakweza manja awo chifukwa iwo akhutisidwa kuti kachitidwe kachidziwa kakufa. Ndipo maliwa Mulungu posachedwapo adzakhala chiniko kuda kuti uzipeze. Mulungu awachotsamo iwo mu mpingo. Kulira kuitana kwa mkwati posachedwapa kusiya. Ndipo kachitidwe ka Yezebeli kadzasisitizira iwo kunja. Koma iwo akufuna kuti akhale kukhala moyo ndikasute wobisika uja monga Eliya anali kuti asungidwe kudusa mu nthawi yakilala. Mulungu apatseni iwo Mzimu Woyera tsopano mudzadzutse mitima yawo ndi chisangalalo ndi mtendere ngoyikani malingaliro awo pa mawu a Mulungu kuti iwo akhoze kukhala moyo tsopano ndi pambuyo pakuno kwa nthawi zonse. Adaliseni iwo Atate iwo ndi wanu tolela mwa Yesu Khristu Ambuye wako. Ndi mipi yanu yowela mitsidwa Vomwe anakweza manjao ndipo amafuna kuti amulandire Khristu kodi ndangoima pamapazi anu ndimitatu pamene ine ndimupempherera aliyense kwa inu ingoimirirani pamapazi anu o Mulungu kodi ine ndalephera ngakhale atatu omwe anakweza manjao wopanda kukhuzidwa kuti ayime pamapazi awo kuti alandire chinthu chomwe chimene iwo anali atachita ambuye yesu ine ndikuzisiya izo zonse mʼmanja mwanu ine ndalalikiza mawu anu ndipo sina nyengerere ayi aliyonse tsopano ine ndikusiyira nyumbayi kwa iwo atati inu muchite chilichonse chomwe chili choyenera nawo onse mpingo ndi wantchito wanu chonse chili mʼmanja mwanu atate ine ndikupembera kuti inu mwapulumutse wotayipa mukhazise mitima ya njala mupereke moyo wa muyaya kwa iwo omwe ali ndi inu adzuseni antchito anu kuti azilalikira uthenga kupereka matiriso kwa odwala ndi osautsika landirani ulemerero kwa inu mwini pakuti ine ndikudzipereka ndekha limodzi ndi mawu anu ndipo mudzanja langa ndi mumtima mwanga ndi mumalingaliro wanga lembanimo malamulo anu kutolera mwa yesu khristu ambuye wathu amen.
When I come to the river at the ending of days, I don't want to sing that. And it seems like my friends have all gone. There'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan again.
Iwe unapereka makadi apemphero bili ine ndikumvelera kulemedwa kodi iwe unapereka chiyani lero b iwe unapereka ma a aponso si chonse tabwino ayitaneni iwe ma b poyamba 1 mpaka khadi lapemphero b nambala 1 ifekati ipempherere odwala anu b nambala 1 ndani ali nayo khadi lapemphero b nambala 1 wina wake mbuyo momwe bwelani kuno dona b nambala 2 pezani dzanja lanu dona uyo nambala 3 b nambala 3 kodi mungakweze dzanja lanu chonde kuti ine ndikhoze kuona pamenepo 3 nambala 4 b nambala 4 b nambala 5 kodi mungakweze dzanja lanu chonde b nambala 5 bambo awo
Dabwino. 6
sigisi 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dabwino pano lolani mabi onse ayimirire chonchobe apo pokhandiye onse ati wamisionari aliyense kuntchitoyi konse komwe angati makadi onse apemphero p ayimirire ndipo mutenge malo anu molingana ndi manambala anu tsopano kodi otsatira anali chiyani a ngani ali ndi khadi la pemphero a1 a1 ali pati ndichuti ali muno a1 iwo akhala akuperekedwa kwa masiku awiri kapena atatu tsopano kotero mwina iwo angakhale mwina asali muno onse omwe ali ndi khadi la pemphero a tsopano inu mufole apo mupite motsatira khomalo molemekeza ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa inu wopanda khadi la pemphero miniti yokha mzere usana yamba tsopano ikhadi lanu la pemphero mugirizire iyo mʼmanja mwanu kuti anyamatawo akhoze kulandira khadi lanu la pemphero inu mwakhala mukuyembekezera inu munabwera molawirira usiku kuti mudzatenge khadi lanu la pemphero ndipo muli nawo ufulu wobwera mu mzere ine ndinalonjeza inu kuti ndikupemphererani inu tsopano ine ndikuyesera kuti ndisunge lonjezo langa
Mulungu akundithandiza ine. Uyu ndi nyamara wanu wang'ono. Nyamara wokongola kwambiri. Chonde mundikhululukire ine. Mkazi uyu apa ndi woyimira bwino mmereka weniweni. Nyamara wawo wang'ono wovololo yaing'ono ndi chikhotho cha mizere. Mkazi wang'ono watsitsira litali atavala bwino. Mulungu amudalitse iye ndi nyumba yake ndi mwamuna wake ndi wokondedwa awo. Ye USA weniweni wokhala ndi chikhulupiriro chidalembedwa pamwamba pake. Motalika dziko lathu lidakhala lili monga chonse. Khululukireni ine ndiwona wang'ono chifukwa chonena izo koma ine basi kuti anthu akhoze kuona zomwe zikuoneka monga chikhulupiriro. Wopanda zodzilotha tomwe zinthuzo zili ndiwona basi. Mulungu akudalitseni inu mbale Sullivan.
A great position if you will.
Sinanga wankulu ngati inu mungati.
A great position now is near the sympathizing king. You believe in him?
Kodi inu mukukhulupirira mwa iye? Kodi inu mukukhulupirira kuti iye ndi sinanga wankulu? Tsopano ingokhalani molemekeza kwa mphindi yokha. Ife akalinayo nthawi pang'ono. Ine ndinawudula uthenga mofupikisa pang'ono pokha. Ine ndikuyembekeza inu mwaumvetsa iwo mwina zomwe umatanthauza.
Just believe with all your heart. They all get lined up, somebody back there, line people up. Okay? What's that?
Mungo kulupirira ndi mtima wanu wonse. Wonse afola, wina wake kumbuyo uko, akuwafoletsa wanthu. Chabwino. Tsopano wonse omwe ali ndi makadi apemphero aina.
You believe out there also without prayer cards?
Kodi inu mukukhulupirira kunja uko nanunso wopanda makadi apemphero? Ngati inu muti mukhale nazo chikhulupiriro, Mulungu akuyitanani. Tsopano makadi wonse apemphero munzere. Msumwana wang'ono wakhala kumbuyo uko ali ndi mwendo wovuta pamwamba apa pa ine. Kodi iwe ukukhulupirira kuti Mulungu audilisa iwo? Ngati ukutero ingokhala ndi chikhulupiriro ndipo Mulungu apereka izo kwa iwe.
Thank you, sick father, will get all right.
Mukuganiza kuti abambo anu odwala akhala bwino? Inu mukhulupirire? Inu mukhoza kukhala nazo? Nanga bwanji inu bandapo mukupempherera mtukulu wanu ali ndi chikhalidwe cha manjenje? Inu mukuganiza Mulungu amuchiritsa iye? Ndiwona wakhala kunja uko. Ngati inu mukukhulupirira izo, inu mukhoza kukhala nazo? Nonse inu mukukhulupirira? Tsopano ine ndikufuna yangati abale anga ali pano alalika uthenga, alalika uthenga wathunthu kapena chilichonse chomwe iwo ali omwe amakhulupirira mu machiritsa auzimu. Pezani mmwamba manja anu. Ine ndikufuna kuti inu mubwere kuno ndi kusandithandiza ine kuwapempherera anthu awa, kuti anthu aone kuti si ine ndekha yemwe amapempherera wanthu. Inu mukhoza nanunso. Bwerani kuno ndikudzayima pa nsanja apa ndi ine. Kutero inu abale inu atumiki, bwerani pomwe pano ndikudzayima pa nsanja apa. Ndizo zabwino. Zikomo inu abale, zikomo inu. Zibweranibe abale, bwerani. Mudijani. Inde inu mukhoza, pangani mizere iwiri apo pomwe. Zikhala zabwino. Izo zilibwino. Tsopano tembenukirani mbali inayiyi abale, tembenukirani mbali. Ine ndiziwabweresa anthu kuti usapa pomwe. Tsopano ena inu khalani kumbali ya ine apa pomwe, muyime kuzungulira mbali iyi. Ndi choncho. Tsopano kwaombesera, inu mukuwaona amuna abwino awa pano, awa ndi omwe ati ayime pano pomwe. Iguagwini na utenga umweu mwene ime Ndikula likila maona Iwa wela pano jipa iwo akukutirila maiwo Kuna inu mwene lakukala mkumunya dila mbusa wanu Yemanga zisomeze yeka pansenda pano Ulalikila ko limba kwa ukali Awanda amuna umweali ndi gumulusu Umwea kutuwa kuti Tikuni ine ndikutusa na nao amuna o Ndawizi ina ite Tima kole kwela mkajitikwe kome Kama nipanga ife Kajitikwe ako ndiko mwe ife Tikutusa na nao Osa di mamuna ayo wanchito wa mulungu Toba anonga ite Tika nakila ndiku zindi kila za mungima Kwa hali yense pano Inu mkuganiza kuti ndi utali wotani umwe ine Ndika nakila ndiri pano Ine ndika nakomoka Ndika nakila pafuku Ndika siliza pafuku Sivisi Ayipi Ndika siki Ten Otulu kila popa ngono Muna mwake Teka Kota lalanze Ine ndika nakila ndika pita Ena onse awo Saka nati Apempererewe Ifesti Ndika koze kuchita izo Ndiko monga izo Koma inu Simu kusowa kukala ndiri Inu mkutuwa lomwe lini zilo lanu Inu mkuziwa zomwe inu machita sopano Gomelezani machimo wanu Gadari ense wa inu kunta uko Muli kika kituswa kamozi Kakuka ikila muntima wanu Katose ni moiko paka lipano Ndipo muze ni mulungu Kuda kukululu kile ni inu Gadari inu simuli pa upi ino ndi mulungu Muze ni mulungu kuti akukululu kile ni inu Gadari inu simutero Ndipo inu simuli pa upi ino ndi mulungu Izo kukitla ni inu katikutuwa kamozi kapu inu Kuli mwere kutatu sapano Inu mkungo taya ndawi yanu Izo ndizona Sopano kodi uko ndikulondo la bare Ndikulondo la Kangana nikuno Apa pa imambale kitu Ine mkanati indi pulise makaya la pakali moto yanga kuti Ndikafike kwa iye pafupi Chaka kapena ziwiri sapitazo Ndia anali akufa ndi kansa Anali wodi afa sikumene Kikazo waka anandi uza ina Anati kulumirani Anati iya akufa sopano Wamene ine ndina kafika uko Ndiana mutisa iye Ndibobano iye wa ima Ine ndikuganiza iye wanene pa mochuluka kwa mbili Nditiri chonse Wangondo watikulile kumbuyo Ninu mbuziwa Uyo ndikulu wa mungu yeme ino ndikali Mutamba saka sapitazo Yeme ankala likila Ndiku makala pa mawo mweo Ndipo antu akamuseka iye Ndipo iye ndi mkazi wake akuyenda kanjira Kanjanji ndi chiri chonse Ndipo kutari kukwela matungu Ndipo ya malasha Ndiku tamangi chukwa Ndikuponyedwa mundende ndichina chili chonse uyo ndi bambo yemwe wamenyela kuti apindule mphoto ndi wontundu wake tsopano abale ine ndikuti kwa inu inu mwina mwake simukanakhala ndi mzimu wozindikira za mumtima izo sizisowa kuti zizikhala zili onani kuti izo sizofunikira chinthu choyamba ndinu mwamuna wa mawu inu mulipo bwino mlaliki motuluka kuposa chomwe ndili chifukwa ine Ine sindiri mlaliki kwambiri. Koma ine, koma ndini. Ndini wotozedwa mundu aliyense yemwe ana itanidwa kuti azilalikira utenga. Ama itanidwa kuti azichiza odwala. Malangizo aliyense ndiwo. Itani kutiko lonse ndikukalalikira utenga kwa cholengedwa chilichonse. Iye amene akulupirira ndikubatizidwa adzapulumutsidwa. Zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akulupirira. Ngati iwo ayika manja awo pa odwala, zina zotero. Ngati inu mwayitanidwa kuti mukhale mtumiki inu mwayitanidwa kuti muzipempherera odwala ndipo chifukwa chomwe ine ndikuchitira izi ndikuti womvetsera awa kuti iwo akhoze kuona kuti iwo sakusowa kuti aziyembekezera munthu wina wapadera ororo basi tome hich tome osborne ine ndemwe wina wake yemwe amadzera msonkhano wamachiritso ine ndikufuna kuti iwo aone kuti ndinu amuna a mulungu maona ndinu mwamuna muli nawo basi ufuwu wochuluka kuti muziyika manja pa aliyense wa iwo monga ine kapena wina aliyense kuwonjezerapo abale inu nonse mukudziwa monga atumiki ndi chikhulupiriro chawo chomwe mwa mulungu chimene chimagwira ntchitoyo ndikulondola uko ife timangoperekapo pemphero kwa iwo tsopano inu mukuti mbale Branham kodi mzimu kapena mzimu woyera uli apo ndi inu ndithudi inde bwana tsopano kwa inu mwa ombe munzere apo ngati inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse kuti mulungu akuchiritsani inu lezani mwamba dzanja lanu ndikuti ine ndawalandira iwo tsopano bwerani pano mumulole uyu mumulole dona uyu abwere apo ine sindikukudziwani inu Ine sina yambe ndakuona niko inu ngati mzimu woyera kuti undithandize ine kuti abale anga pano atakhala pano monga chonchi kotero iwo onse ine pano
mondi zungulira ine ndipo osatiro khadi abale anga alipa ndiambuye anga alipa ndiambuye waona wonse tobano ngatiye atandiuze nezina zake zolakuita ndinu kilitonse kilito lakuita ndinu inu mudziwa ngati zili zoona kapena ayi ine ndikufuna iwo ine ndikufuna omvetsera ine ndikufuna anthu kunza uko kuti aone kuti mzimu woyera uli pano pa nsanja kuti upereke kuzindikira za mumtima koma izo zimamuchiza aliye koma ngati iye atandiuze ine zina chake cha inu imene inu mukudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu kake basi monga zingati ndi mkazi pachisime osati vuto la mtundu omwewo koma ine ndikutanthauza mwamuna ndi mkazi pakukomana kwa nthawi yoyamba yesu ali ngati mwamuna wa usinkhu wapakati ndipo mkazi uyu mwina mwake anali msinkhwanu mwina mwake monga inu ndipo ngati iye ati kuti andiuze ine zomwe inu mwadzera pano vuto lanu kodi inu mukanakhulupirira kuti uwo mukanene ukhala uli mzimu wake umene ukanachita izo kuti abale inu mukukhulupirira izo kuti ambuye yesu yemweyo wayima pano inu omvetsera mukukhulupirira chinthu chomwecho kodi inu muli mu mzere wapemphero mukukhulupirira chinthu chomwecho ndi kudziwa kuti amunawa kodi ine ndikanawayitanira iwo pano ngati ine ndimaganiza kuti iwo sanali nditatha kulalikira monga chonchi ndikunena zinthu zomwe ine ndanena ndiyeno nkuwayitana amuna pano omwe sali oyenera ine sindikanati ndichite izo ine ndikanati ndizigonjetsa chinthu chomwecho chimene ine ndinali kuchimenyera mukuona ine ndikuwakhulupirira iwo ine ndikukhulupirira iwo ndi amuna a mulungu tsopano onani ngati mzimu woyera wayima pafupi kuti ndingoyankhula ndi inu ine ndikuyesera inu mukuti inu mukuchita chiyani mbale pana inu chomwecho yesu anachita kwa mkazi anati ndibweretsere ine akumwa iye anali kungoyesera kuti ayankhule kwa iye mini kuti apeze lomwe linali vuto lake vuto lanu ndi mandende ndi zomwe mukuvutikana nazo ngati ndiko kulondola yezani mwamba sanja lanu tsopano iye ndichudi sakuoneka chotere akutero iye apa iye sala koma ndilo lomwe lili vuto lake iye wakhala ali mwanjira imeneyo nthawi yayitali nthawi zonse mumawoloka minato yanu inu musanafike kwa iyo ndi zina zotere zoona momwe munapangidwira munangopangidwa mwanjira imeneyo wamanjenje nthawi zonse kulingalira kuti zina chake ndikukonzekera kuti chichitike icho sichitero nthawi zina mdyerekeza amakuuzani inu palibe kanthu kwa izo inu mabwerera mbuyo inu mwawoloka mzere ine sindikuwerenga malingaliro anu koma ine ndikuwerenga chomwe chili ine ndikudziwa chomwe iye anachikamba kwa inu chifukwa ine ndikuona zomwe zinadusa mmalingaliro anu tsopano yesu ankawazindikira maganizo awo ndikulondola uko chabwino ndi zomwe zinachitika pakali pano ndikulondola uko pano mundilole ine ndikuuzeni inu china chake chimene inu mungati muchidziwa inu kwenikweni mwayimira pano wina wake ndikokulondola ndicho chinthucho inu mukuona inu timumachimvesa icho mpaka pamenepo tsopano ngati ambuye ataululire kwa ine chomwe inu mwayimira pano chifukwa cha wina wake kodi inu mundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wake ndi chifukwa cha amayi wanu inu mukukhulupirira kuti mulungu akhoza kundiuza ine lomwe lili vuto lawo yabwino iwo ali ndi vuto la mtima kuthamanga kwa magazi mihala mukapamba zosokonezeka ndikulondola ndi choncho mukuona tsopano umenewo ndi mzimu woyera si chonchi tsopano pali china chake pano pa ine ndi pa abale awo mwaona china chake pano tsopano mzimu woyera tsopano inu muzikhulupirira inu pamene ife tikututsisa mzere tiyeni ife tonse tiweramitse mitu yathu pamene ife tikuwapempherera anthu awo atati athu akumwamba mperi kuti tisanjike manja pa anthu awo ndipo ine ndikuwapempherera iwo tsopano apa pali antchito anu odzipereka ayima pano ndipo ife tonse tikuti tisanjike manja pa odwala chifukwa inu munati tizichita izo ife tichita izo mu dzina la Yesu Khristu mulole wanthu asangodutsitsidwa kudutsapo koma mulole iwo adutsemo akuchiritsidwa kupyolera mu dzina la Yesu Khristu amen.
The Lord bless you. I walk out closely in the name of the Lord Jesus.
Ambuya kudalitseni tikunoyendani pafupi ndithu mu dzina la Ambuye Yesu Khristu mu dzina la Ambuye Yesu mchiritseni mbale wangu mu dzina la Ambuye Yesu
ndivitseni mulongo wanga tsopano basi miniti yokha onani mbale mulongo pachiyani inu mukusangalala pamene mkazi uyo pamene kuzindikira za mumtima kwachitika ndipo pamene ena akudusapo palibe chimene chikuchitika anthu akudusa kutola tabwino tanine sili khala ndi kuzindikira za mumtima tabwino ndiye sindinapeze kanthu izo zilibe kanthu kochita ndizo iye ali pano chimozimozi basi mukuona pamene inu mukudutsa pano muzibwerani manja anu mmwamba mukuti zikomo inu ambuye yesu ine ndikukomerani inu ngati mtumisi wanga ndipo ine ndikungopita limodzi nawo ena amuna awa andibatiza ine ine ndikupita mudziwe la madzi momwe ndikukabatizidwa ndikutulukamo ndikudziwa kuti inu munalonjeza kuti ine ndidzalandira mzimu woyera onani izo tizindikira za mumtima kukadali pano kukadali pano zimozimozi basi ndi pano kuti bambo uyu apa ndine mlendo kwa inu kuti ndine bwana ine sindikukudziwani ndingakhoze ngati mulungu ati andiuze ine lomwe lili dziko lanu kodi inu mundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wake wantchito wake kodi inu mutero ndi mtima wanu wonse zili bwino bwana zikomo inu bwana umenewo ndi mzimu wabwino kwambiri chinthu chabwino kwambiri kuwonjezerapo inu mwayima pano chifukwa cha wina wake ndilondo ndi mzukulu wanu ali ndi kupuwala anagwa tsiku lina ndipo anatola mbulu wake ndipo pakuti atero ambuye ndikulondola uko ndikukulondola pitani ndikukhulupirira tsopano ndipo iye achiritsidwa tsopano bwerani mukukhulupirira basi aliyense ndingobwerani
In the name of the mighty power, heal them by your mighty power.
iya kusamalirani mwana wangono wolumala wa mulungu wakhungu wopindika alumira uthenga inu ndikudziwa kuti ife tilibe mphamvu yochizi koma ambuye wathu wamkulu ife tikudziwa wayima pano ndipo akhoza kuchita zizimikiro ndipo muzuzula mdiyerekezi yemwe wakumangani ife tikumutsutsa mdiyerekezi ife tikutsutsa khungu mudzina la yesu khristu mwana wa mulungu ife tikupempha kuti mulungu apereke chikhulupiriro kwa iwo kuti akhulupirire pemphero la chikhulupiriro ilo awapulumutsa odwala ndipo mulungu awautsa iwo ndipo iwo achitanso kulekanizo mulungu wamphamvu zonse kupyolera mu dzina la yesu khristu abale inu ziyendani mukuchoka pamenepo ena nonse inu mukhalemu pemphero tsopano pamene ife atumika kuapempherera nawonso tsopano ife tikupemphera kusanjika manja pa iwo atati akumwamba kwa inu kunja uko mwaombetsera omwe sinakhale mu mfero wapemphero ikani manja anu pawina ndi mzake tsopano ikani manja anu pawina ndi mzake atati athu akumwamba ife tikubweretserani inu ombetserawa pamene ife tikutseka msonkhano uno ndi msonkhano woko pa anthu uno pansi pa mbendera ya yesu khristu wa nsembe wamkulu wodzozedwa wa mulungu emmanuel wayima woukitsidwa kuchokera kwa akufa wamoyo kwa nthawi zonse kuti azipanga chitetezero kukhalapo kwake kwakukulu tsopano ndife mphamvu yake yoyera pa ife kuti atipange ife kumaona masomphenya wosera ndika manja pa odwala mawu wosalephera mulungu sangakhoze kubwerera kwa iye wopanda kanthu ine ndikutsutsa mdiyerekezi aliyense wa matenda mphamvu iliyonse ya tchimo kusakhulupirira kulikonse mu dzina la yesu khristu mulole izo zibalalike kwa anthu ndipo mulole iwo apangitsidwe kuchira adalisena abale otumikira wa ambuye pamene iwo asonkhana pa limodzi mwa mtima umodzi ndi chiyanjano chimodzi ndi anthu onse ampingo o mulungu wamphamvu zonse pa midodoni wamkulu uyu ohayo kutumize chisimuso chikathaiza ambuye chimene chili chisese kuchokera mbali ndi mbali kubwera pa limodzi kwa mafupa ambuye ndi minofu ya pakhungu ndipo mulole mphamvu ya mulungu idzutse mpingo woyanjana wamphamvu muno mu mtunda muno mmene udzasese mpingo mwachitsango onse kuti usafukoni kuti anthu akhoze kumabwera mu mtunda uno kuti adzaone mphamvu ya mulungu perekanizo ambuye izani odwala ndi osautsika mupulumutseni wotayika ndipo muzitengere ulemerero kwa inu mwini perekanizo kuti mipango yonse iyi ndi timabukusi tating'ono tomwe tili pano ine ndikupemphera ambuye kuti mzimu woyera uli pa ife ndi muchipinda chino ulizoza ife mulole wina aliyense wa iwo achire izo zinalembedwa mu baibulo kuti pamene israeli anali mu njira ya ntchito pa ulendo wawo wa ku dziko lolonjezedwa kuti nyanja yopira inali mu njira yawo ndipo mmodzi wa olemba anati mulungu anayangʼana pansi kuchokera mulawira moto ilo ndipo nyanja yopira inaopsezedwa ndipo inasunjira mʼmbuyo ndipo israeli anapita ku dziko lolonjezedwa lomwe linalonjezedwa ndipo tsopano zili mu baibulo izo zinalembedwa ine ndikuti pamwamba pa zinthu zonse kuti inu mulemere mwathanzi ndipo pamene mipango iyi iti ikafike kwa wanthu kumene satana wayika nyanja yopira pasogolo pa iwo mulole mulungu ayang'ane pansi kuchokera mʼmagazi amwana wake yemwe yesu khristu ndipo atsutse matenda aliwonse kwa iwo omwe sakanakhoza kufika kuno ndipo mulole matenda achokepo ndipo awope mmawu a mulungu ndi lonjezo la mulungu ndi kutsotsa kwa mulungu ndipo mulole anthu aduse kupita mu lonjezo la bwino ilo lathanzi labwino ndi mphamvu perekanizo ambuye ndipo ife tikupereka zonse izo kwa inu mu dzina la mwana wanu wokondedwa mtumisi wathu yesu khristu amen wombetsera kwa iye yemwe amatidziwa ife tonse kwa iye yemwe anatiukisa ife kuti tikhale chuma chake mu dzikoli mu mpingo wake madalizo olemera a mulungu anakhala pa inu mpaka ife tidzakomane kachiwiri msonkhano wathu wotsatira kachizungire udzakakhala ku kachisi la mulungu mmawa sande ya ista mmawa ye ine
ndidzapita uko ku Illinois kuchokera kumeneko. Akudalitseni, asamalire mitungo yanu, asamalire mitungo yabwino iyi. Pirani mitima yanu ni moti, kalani pamawa Mulungu, muzikhalira moyo kwa iye, pakuti zinthu zokha zili pasogolo panu. Kuzikumbukira izi. Paka ife ndidzakomane, yeni ife ndiyime ndikuyimba. Tovano mwole megeza, mukirane kanza, nina wake kukule kwa inu, kutsokolo kwa inu, ikumbali yanu. Mokula kweni kweni sobano aliense abangise iyo imbeke. Yeye ni tuwe la mise, mdu watu sopano. Mbukilani, amida ipe sita kumana kati wini mpaka hapa.
Your pastor.
Abusano.